Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, but it's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control, then, isn't it? Oh, he is so good to think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian, but I love the Lord, and I love to serve Him, and someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer.
Amen.
Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege. And it is our desire that we bow our
heads tonight as a church
positionally placing us into the body
and where we
belong
and where we can work as members of the body of Christ.
And now it is called upon us to go Father's heart is burning.
Why inkliziyo yotata othile iyavutha ibuhlungu.
Lord, may that
kosiwanga lo muntu mkulu womoya oyingcwele angeza khona ngoku lo nhliziyo yalo tata.
Take away every shadow.
Asuse sonke isithunzi sokuthandabuza nabo bonke ubuhlungu.
And let him know that thou art God and there's no
amenze ubazi ukuba wena uThixo. Kwaye akukho sifo esinokumelana nobukho bakho xa umyalelo wakho ongcwele uthe waqhutywa libandla lakho nabantu bakho. Kwaye njengokuba iveki yonke sithandaza ukusukela kwicawa epheleleyo ndiye ndacinga ngezindlela okanye ezi ndlela zomthandazo.
We do not have very much of a weapon as far
as it looks to the world, but this little
thing is deadly. When it's held in the hands of the faith,
kodwa esisilinge esincinane sokudubula siyabulala xa sithe sabanjwa ngeminwe yokholo. Nkosi, yanga imithandazo yethu ingafika ekhaya ukuze okuya kufa kuphaya ngaphesheya kujinga phezu kwala mntwana kwanga kungachithachithwa. Ubu mnyama bube mnyama bumka ecaleni kwalabhedi yolwasana olwasana okanye umntwana intombazana encinane kwayeka kwanga ukukhanya okukhulu kwabukho bukathixo bungakhanya phezu kwakhe kwanga angabuya kweso sibhedlele engumntwana ophilileyo. Thixo, siyazi ukuba apha ngaphesheya komlambo abo basithandayo balindile kwaye kububuqaqawuli. Kodwa siyabathanda abantwana bethu kwaye siyathandaza Nkosi ukuze ngozuko lwakho ukuze ugcine ubomi baloo mntwana. Thina njengebandla lakho sikhalimela okokufa sisithi yima bhuqe phaa ngaphesheya
You can't take that child because we claim
the right.
Grant these things, Lord, to go straight to the mark as we direct them.
Siphezi ntonkosi ukuze ziye ngokuphawu njengokuba sizikhombisile egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Do we believe?
I am and I believe it with all my heart. Hallelujah.
Siyakholwa.
I don't know what I
andiyazi into bendinokuyenza kuba bendingenguye umKristu.
I just would want to stay.
Bendingasayi kufuna nje ukuba sahlala.
There's nothing to live for.
Akukho ndinokuyiphilela. Ukuzama nje kuba abanye basindiswe. Yona nto ingcono ndiyaziyo leyo.
Now tonight we want to just start.
Ngokuhlanje sifuna ukuqalisa isandlalo esincinane sesifundo sethu sanga phambili. Waye ndizakuzama ukufunda. Ngokuba isahluko sisonke uba noba nako ngokuhlanje. Ukuze kusasa ngecawe kuyakufuneka ndityhale kokubini kusasa ngecawe nangokuhlu.
To try to get in this setting.
Ukuzama ungena kulomboniso oko ndifuna ibandla likubone.
Oh, it's
kuyamangalisa. Ukufumana indawo yakho.
And no one can.
Waya kumduna ako kwenza nantoni nanga phandle kokuba ube uyayazi ngokupheleleyo into oyenzayo.
What if you were going to
bekunokuthini ukuba ubusiya ku wenziwa ukhakho. Ukuze kubekho ugqirha oselula usandula kuphuma esikolweni uyakuthi engazange enze qhaqho ngaphambili abe eselula emhle inwele zakhe zichazwe zamtyibilizi abe nxibe kakuhle ngokucocekileyo nayo yonke into aze athi ndizilolile imela ndizibilisile ukhupha iintsholongwane zonke izixhobo nezinto ezinjalo kodwa uyakuziva ngendlela ethile engaqhelekanga malunga naloo nto. Ndingakhetha ukuba ndibe nogqirha omdala owakhe wangena kuqhaqho amathuba amaninzi ngaphambili.
They rejected.
Kuba kunjalo bamala uSamuel kunye nelizwi lenkosi baze bamkela uSaule unyana kaKishi.
And rejected Samuel.
Baze bamala uSamuel wayemele umoya oyingcwele. Kuba wayethetha kuphela njengoko umoya wayemkhokela ukuba athethe. Waze wathi xa ebabiza ukuba bayikhangele loo nto wathi kumbulani zange ndithethe into egameni lenkosi ngeyiyo eyathi inkosi yayenza ukuba yenzeke.
Neither have I
andizange ndihambe ngokuziphatha kakubi phambi kwenu kwaye akukho namnye ukunokundibeka ityala ngenxa yesono njengokuba uyesu wathi ngubana unokundigweba ngenxa yesono bona waze watsho kwakhona ukuthi andizange kuni ukuza kunqiba imali nezinto ezinjalo andithathanga nto kuni kodwa yonke into endiyithethileyo ibiyelungele nina kuba ndizise kuni okuvela emlonyeni wenkosi. Onke abantu bangqina inyaniso leyo. Yonke loo nto inyaniso kodwa nangoko sifuna ukuba nokumkani. Sifuna ukuba njengehlabathi liphela. Ngoku ngokuhlwa nje isibhalo sethu siyayahlula incwadi yamaefeso yincwadi kaYoshua yetestamente entsha.
It's dividing up.
Yahlula ibeke ngondiliseko abo beyisayo.
Now just a background for
ngoku isandlalelo nje semizuzu embalwa ukuze sifike endaweni phambi kokuba siqalise ukufunda. Qala ngomqolo wesithathu.
Now we find last Sunday night that the
ngoku sifumanise ukuba kucawa epheleleyo ngokuhlwa uthixo kwitestamente endala wabenzela isithembiso uisrayeli selizwe lokuphumla ngokuba baba ngabasemzini nababhaduli kwaye babekwilizwe elalingelo labo waze uthixo wabe bathembise ngoabrahamu ukuba abe ngowasemzini kuba imbewu yakhe iya kuba kwelasemzini kumakhulu amane eminyaka kubantu olunye uhlanga iphathwe kakubi. Kodwa kuya kuthi ngesandla esomeleleyo abakhuphe abasekwilizwe elilungileyo eliyakubaleka ubisi nobusi.
And now, when the time of the promise drew nigh,
kwaye ngoku latla kusondela ixesha lezithembiso uThixo wavelisa umntu othile ukuze abazise kwelo lizwe. Angaphi apha kweli gumbi lokufundela ngokufana nje abaziyo ukuba wayengubani nalo, abaziyo ukuba yayengubani na uMoses.
Notice a very, very
qaphela owona owona wona mzekelo walo wethu owathi wanikelwa ukuze asizise kwilizwe lwedinga uKristu. Ngoku sinedinga uba idinga lethu lelokuphumla komoya ngeli thuba okwabo yayikukuphumla kwenyama.
They was coming to a land that they could.
Ngoko babesiza kwilizwe abebenokuthi lilizwe lethu eli.
We are no more wanderers.
Asengabo ababhaduli. Sizivile ngoku lilizwe lethu eli. Apha siphumle. Sizawutyala ingqolowa yethu, izidiliya zethu. Saye siya kudla kwizidiliya zethu. Ukuze xa sithe sadlula sizishiyele abantwana bethu. Oh, indlela isinothi singene kwelozwe labo. Imithetho yelifa ngoNaomi noRute noBoazi sibuyise yonke loo nto. Indlela awayethi ngayo umzalwana kwaIsrayeli. Indlela ekufuneke ngayo nantoni na wayelahlekwe yiyo imelwe kuhlangulwa ngumntu ongowabo. Oh, indlela enhle ngayo. Uthabatha iveki ngeveki ngeveki ngeveki. Asinawukuze sisishiye sahluko ungena kuyo. Singahlanganisa iBhayibhile iphela kanye kule ndawo kanye kwesahluko sinye. Kwaye oh, ndiyakuthanda nje ukulifundisisa. Sasidla ngolithabatha, silithabathe unyaka unesiqingatha. Singaze sishiye incwadi. Sihlale nje kunye nayo.
It was such a great thing. Kodwa
ingayinto enkulu kakhulu kuba elo lifa indlela yokwakuyiyo ukuba ilifa kwelozwe. Kwangekho mntu ngomnye ngaphandle komntu osisihlobo esisondeleyo owayenako ukuphumla elo lifa. Ngoku mandifake intwana nomqondiso apha endakhe ndayichaphazela ngobuya busuku kuni boomama. Angaphi abakhe bathandazela abo babathandayo abalahlekileyo? Kulungile.
There you are again.
Nanso ke kwakhona yabona ilifa lenu yabona.
Paul told the Romans that believe on
Paulos waxela umRoma wathi kholwa kwiNkosi uYesu Kristu uyakusindiswa wena nendlu yakho. Kuba unokholwa neleyo lwesiqu sakho lokusindiswa, iba nokholwa neleyo kunamsebenzi nokuba inxaxhe kangakanani nalo nkwenkwe okanye loo ntombazana, bayakusindiswa nakanjani na. UThixo ngandlela ithile uba unyanzelekile uba bawise ngomqolo bangqenge apho esibhedlele besifa, bayakusindiswa. UThixo wayithembisa loo nto ilifa.
Oh, and they shall be there, said Isaiah.
Oh, kwaye bayakubakho, watsho Isaiah, nayo yonke inzala yabo inye nabo. Abasayi kwenzakalisa bengatshabalalisi kuyo yonke indaba yamangcwele, itsho iNkosi. Oh, ndinendawana apha endithemba ukuba ndingafikelela kuyo ngokuhlwa nje ukwenzela nina. Iyanditshisa nje entliziyweni yam ukoko ukubuyela kuloo nto. Kodwa ngoku masiye phambili.
Then did you notice Moses, that great miracle performer, that
wayeni qaphele kuba uMoses la menziwe mmangaliso omkhulu wathi wehlisa uIsrayeli ukuza kumngenisa kwelo lizwe, wabanyusela phezulu kwilizwe ledinga. Kodwa akazange abanike ilifa labo, akazange abanike ilifa labo.
He led them up to the land,
wabakhokelela elizweni. Kodwa uYoshua wabahlulela ilizwe yabantu. Ngaba kunjalo.
And Christ brought the church up to the place the world.
Waye uKristu walinyusa ibandla elinyusela kwindawo apho kwathi okokwabo kwenzelwa bona banikwa iYordani nje yokwelwa.
But the Holy Spirit is the one.
Kodwa uMoya oNgcwele nguye ohlalisa ibandla ngondiliseko.
The Joshua of today.
UYoshua namhlanje ubeka ibandla kulungelelwano lwalo, enika umntu ngamnye izipho, indawo, indawo yeyakhe. Waye yena ulilizwi likaThixo lithetha ngomntu ongaphakathi athe uKristu wamsindisa, uMoya oNgcwele. Ngoku niyakufumana ungako kwako. ngoku sifikelela kwincwadi yamaefese ngoku ngendlela enye ulibeka ngokwendawo zalo ibandla apho bangaba khona ngoku uYoshua wababeka ngendawo ilizwe lokwenyama ngoku umoya oyingcwele ulibeka ngokwendawo ibandla ngokwendawo zalo emhlabeni uze lona iindawo ezizezabo ilifayile labo ngoku into yokuqala qala apha incwadi yakhe uyibhekisa upawulosi onguyena sakufumanisa emva komzuzwana ukuba yonke le mfihlelo yatshilwa kuye
not in a seminary not by any theologian but it was a
hayi kwiziko lemfundo hayi ngesifundiswa sezakwalizwi kodwa yatshilwa ngokungcwele ngomoya oyingcwele awathi uthixo wawunika upawulosi
That's a mystery. Esazi ba
imfihlakalo kaThixo wathi eyayifihlwe kusukela ekusekweni kwehlabathi ithe yatyilwa kuye ngomoya oyingcwele. Waye umoya oyingcwele phakathi kwabantu wawuhlalisa umntu ngamnye ngolungelelwano ulihlalisa ngokwendawo zalo ibandla. Ngoku into yokuqala uPaulos waqala apha uxela abantu kwabathathe.
Remember, this is to the
Kumbula oku kuya ebandleni akuyiko ngaphandle imfihlakalo ingomtsongotha kuye engena kuze aqonde idlula ngapha kwentoko yakhe akazi kwanto ngayo kunokuba enokuba nento ayaziyo kodwa kwibandla ubusi elweni luvuyo olungakhethekiyo isiqiniseko esisikelekileyo
It's an anchor of the soul.
Yiankile umphefumulo.
It's our hope and stay.
Lithemba lethu nechathi lethu.
It's a rock of ages.
Liliwala phakade.
Oh, it's everything that is good.
Oh, into yonke elungileyo. Uba amazulu nomhlaba ayavula kodwa ilizwi likaThixo linakuzela idlule.
But the man outside,
kodwa umuntu ongaphandle kweKanani akazinto ngalonto usazulazula. Angiyitho ukuba kangomntu ulungileyo andithethi loo nto andiyitho ukuthi nendoda eseseyifutha iyo ndoda ilungileyo kodwa yona ide ibe ize kweli cala lokuba nezinto nokuba nezinto kwaye into onayo leyo idinga elanikwa ibandla asilo lizwe lasenyameni koko lilizwe lasemoyeni
Royal priesthood
ngokuba sisibingeleli esibukumkani isizwe esingcwele ngoko kwesibingeleli sibukumkani isizwe esingcwele abantu ababodwa ababizweyo bakhutshwa abanyulweyo abakhethweyo bebekelwa kuqala ukuze lonke ihlabathi libe lifile ngaphandle
and we are led by the spirit
wayesikhokelwa ngumoya
Sons and daughters of God are led.
Onyana nentombi sikaThixo sikhokelwa ngumoya kaThixo. Hayi ngumuntu koko ngumoya. Bonke beseluthandweni. Yonke lonto iba inyanda enye ngoku. Ngoku kuzanywe ukufundwa ngakho ngamathuba amaninzi. Waya kuthanda buzeki kuba ingcali zeza kwalizwi ezinkulu. Zayeza ngena nzulu kunokuba noba nako.
The thing I want to try to get to you.
Kodwa into endifuna ukuzama ukunibonisa yona ile kuba umuntu wokuKristu onomoya oyingcwele anganyamezela umuntu ngelithuba esenza ukuphosakeleyo ukuba nomonde abe nobele azondelele uyathandeka uthobekile unyanisekile uzaliswe ngumoya akanguye ongena themba uhlala njalo ethembile ungumuntu wahlukileyo Akangomntu othi sasikade sinayo loo nto kuba sathi sakhwaza sasinawo thina mawuyisile ngethuba sasikhwaza sasikulo ilizwe ilungile loo nto oko kulungile ndiyakholwa iloo nto nam ukuze oko moya eze ethetha ngelwimi bona babe nawo wonke umntu othetha ngelwimi waye nawo ndiyakholwa iloo nto nam kodwa sifumanisa ukuba abaninzi babe ngeabi nawo uyabona uyabona
we are now coming to this great hidden mystery
Ngoku siza kule mfihlelo inkulu ifihlweyo ebifihlwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi ngoku ityilwa ngemihla yokugqibela koonyana bakaThixo niyakholwa ukuba yinyaniso leyo ukuba oonyana bakaThixo bayabonakalaliswa Apam kokubasiye naphina masichile ngapha kuma Roma isahluko sesibhozo komzuzu nje mandinifundele into nibone ukuba oku kuza kulento nithetha ngayo apha na ngoku sakufumana ama Roma isibhozo umkolo weshumi elinethoba wesahluko sesibhozo sama Roma
for the earnest expectation the creation waited for the manifestation
uba ukulangazelela kwendalo ulinde ukuchileka konyana bakathiko
with earnest expectations the whole creation
ukulangazelela okukhulu indalo yonke ilinde ukubonakalaliswa yabona ukubonakalaliswa ukuthini ukubonakalaliswa ukwaziswa ihlabathi lilonke amaMohammed ngaphesheya ngapha ya alangazelela loo nto konke jikelele indawo yonke bakhangela yona phaphi aba bantu besina sasinomoya ovuthuza ngamandla saba nendudumo nemibane saba neoli negazi sibe nazo zonke iintlobo zezinto
We failed to hear
Kodwa siyasilela ukuvayela lizincinane lizolileyo latsala umprofeti wazwazigquma ngengubo waphuma wathi lapha nkosi yabona
Now the whole creation is groaning and waiting
Ngoku indalo yonke yancina ilindele ukubonakalaliswa konyana bakathixo
Now Paul is going to
Ngoku Paulos uzawuthi qala abeke ibandla ngokuchanekileyo apho limelwe ukuba khona Ngoku kufumana nje isandlalelo masifunde kwakhona uPaulos umpostile kaYesu Kristu ngokuthanda kukaThixo ubhalela abangcwele ngabo bangcwalisiweyo abo abaseEfeso abakholwayo kuKristu Yesu Ngoku ukuze eli gumbi lokufundela lingayilibali singena njani kuKristu ingaba sijoyina inkonzo ukuze singene kuKristu ingaba senza isivumo ukuze singene kuKristu Ingaba siyantywiliselwa emanzini ukuze singene kuKristu? Singena njani kuKristu?
1 Corinthians 12 chapter For by one
AmaKorinto okuqala isahluko esishumene esibini kuba kungamoya munye. Munye kunobumba omkhulu MOYA. Toleyo ithetha umwe oyingcwele. Sibhaptizelwe kwilizwe ledinga elinye sonke.
In this promised land everything belongs to us.
Kweli lizwe ledinga yonke into iyeyethu kwilizwe ledinga. Uyayibona mzalwane Collins? Uyabona? Yonke into ekwilizwe ledinga.
When Israel crossed
yethu baIsrayeli owelela ngapha kwale Jordan wangena kwilizwe ledinga walwa yonke into. Ngoku kukhumbula kweli lizwe ledinga okwakuthethi ukuthi unyangekile uguleni. Oko akuthethi ukuthi unyangekile kwinkathazo kodwa kucacisa oku
oh
mayingene nzulu le uthetha oku ukuba kuko kwakho phakama nje ukuthabathe yabona
and remember the only
wayekhumbula indlela yokuphela kwayo wathi uIsrayeli walahlekwa indoda ngayo uxa isono sathi sangena enkampini Yilondlela kuphela sinokuze silahluke ngayo luloyiso ukuthi isono singene enkampini into engundonakele kwindawo ethile ngethuba uAkhani weba umlinganiselo nesasambatho saseBhabhiloni isono sasenkampini laza idabi lakuqhuba ngendlela engeyiyo ndinike eli elibandla ngokuhlwa nje eliqela labantu ngokugqibeleleyo ngokugqibeleleyo kwisithembiso sikathixo linomoya oyingcwele lihamba kumoya ndimema undikho nakuphina isifo okanye nayiphina imbandezelo okanye nantoni na ekhoyo wonke udowuluyi okhoyo kweli lizwe nako konke ongakholwa kuthixo kwakhe nabo bonke abangakholwayo abakhoyo babazise nasiphina isifo okanye imbandezelo kulo mnyango Waye bayokuphuma apha bephile ngokupheleleyo ewe mhlekazi. UThixo wabeka idinga isono kuphela sokungakholwa esinokwenza ukuba singenzeki. Ngoku sakuhlasifikelele kubeni siyintoni na esisono sincinane emva komzuzwana ngoku. Ngoku kuKristu Yesu athi makubele ubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uba wethu nenkosi yethu uYesu Kristu.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. who has blessed us with all spiritual blessings.
Makabongwe uThixo iseNkosi yethu uYesu Kristu. Lo wasikelelayo ngentsikelelo zonke zomoya kwasemazulwini indawo siku Kristu, siku Kristu.
When we are in Christ, we have
siku Kristu sinentsikelelo zomoya. Ngaphandle koKristu sasinokuvakalelwa.
In Christ we have positive
uKristu sinentsikelelo enethemba. Hayi ukholo lokuzenzisa, hayi ukuzenzisa, hayi ukwenza ngathi. Kodwa okoko nje uzama ukuthi ukwilizwe ledinga ube ungekho kulo, izono zakho ziya kukufumana. Waye into yokuqala uyazi uyakufumana unemitimbi uze wonke njengokuba siyibiza ehlabathini ubhideke.
You'll find out that you haven't got.
Uyakufumanisa ukuba awunayo le nto uthetha ngayo.
But when you're in Christ Jesus, he's promised you heavenly.
Kodwa xa ukuKristu Yesu wakuthembisa ukholo lwasezulwini, iintsikelelo zasezulwini, umoya wasezulwini, yonke into yakho.
You're in the promised land and in full possession of
everything. Ukwilizwe ledinga kwaye yeyakho ngokupheleleyo yonke into. Amen.
How beautiful.
Inhle kangakanani.
Oh, let us study.
Oh, masifunde.
Njengokuba
wathi wasinyula. Ngoku nako apho ibandla likhubeka khona kakubika ngaka.
According as he has chosen us.
Njengokuba wathi wasinyulela kuye.
In who?
Sikubani?
Christ.
UKrist.
We find out now back in Genesis.
Sifumanisa ukuba ngoku phaya emva kwiGenesis nakwizithilelo. Izithilelo sasikwenesithenxe. Ivesi yesibhozo ukuba yena wasinyula sikuKristu ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Ngoku ihlabathi mandifundele ilandelayo. Ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasinyulela kuye ukuba sibe ngcwele singabi nasiphako phambi kwakhe othe wasimisela ngenxa engaphambili.
I want to stop on that word of
ngoku ndifuna ukumakwelo gama lokunyulwa ngenxa engaphambili. Ngoku ukumiselwa ngenxa engaphambili akuthethi ukuthi ndiza kunyula umzalo Neville, ndize ndingamnyuli umzalo uBila. Asiloo nto. Ukwazi kwangaphambili kukaThixo owathi wazi uba nguphi na oya kulunga, inguphi na ongayi kulunga. Ngoko ngokwazi kwangaphambili uThixo esazi into awayeza kuyenza, wamisela ngenxa engaphambili ngolwazi lwakhe lwangaphambili ukuba azenze zonke izinto zisebenzisela nokulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, ukuze yena kwisigaba esiya kuza abize zonke ezo zinto zihlangane kulowo mnye onguKristu Yesu.
Let me draw you a little illustration here.
Makhe ndinizobele umfanekiso omncinane apha. Ulungile. Sibuyela emva, ndiyakholwa ukuba ndathetha kancinane ngayo ngobunye busuku obuyayo. Okanye ndayichaphazela kwiGenesis sahluko sokuqala, sahluko sokuqala ivesi mashumi nane sithandathu.
When God called his name, Lord God, it's in the word of.
Ngethuba uThixo walibiza igama lakhe, Nkosi Thixo, likwigama lika El Elohim, elithetha lokho kuye ngokwakhe. Kwakungekho nto yimbi yayikho ingenguye. Kwakungekho moya, kwakungekho kukhanya, kwakungekho zinkwenkwezi, kwakungekho hlabathi, kwakungekho kwanto iyenye. YayinguThixo, inguThixo ke kuphela, uEla Elohim. Ngoku wayenza loo nto.
Inside of that was attribute. Which means that he.
Ngaphakathi kuloo nto kwakukho impawu ezazithetha ukuba yena waye. Ngaphakathi kulo Ela Elohim kwakukho uphawu okanye yazi ukuba yintoni uphawu. Okanye mandiyithethe ngolu hlobo yayisisimo. Oko kukuze umfo omncinane abe nokuyifumana. Waye ndingomnye wabafo abancinane abafanele ukuba bayifumane ngolo hlobo.
Inside of him was.
Ngaphakathi kuye kwakukho isimo sokuba nguyise.
But he's self-existent.
Kodwa yena ukho ngokwakhe. Akukho nanto kuye anokuba nguyise ngayo. Wayengoku ezantsi ngaphakathi kwaloo nto kwakukho enye into yokuba wayenguThixo.
And a God is an object of worship.
Kwaye uthixo into yokunqulwa.
But he was self-existence. El.
Kodwa yena wayekho kuye ngokwakhe u El Ela Ela Elohim. Ngoko kwakungekho nto yakumnqula.
Inside of that, he was a savior.
Naphakathi koko wayengumsindisi.
There's nothing lost to be saved.
Kwaye kwakungekho nto ilahlekileyo imele ukusindiswa.
Inside of that, he was.
Naphakathi koko wayengumphilisi. Yabona kodwa kwakungekho nto igulayo inokuphilisa okanye kungekho nto inokuze igule. Ngoku niyawubona nomfanekiso. Ngoko iimpawu zakhe isimo sakhe savelisa oko kukhoyo namhlanje. Abanye abantu bathi ke kwakuyena ukuzithixwa ngemisi kwasekuqalekeni. Ungumntu onengcwango nentliziyo ekhohlakeleyo. Wathi uJoe Louis lowa wagweba uJoe okanye uJack Cole yabona. Kwathi ungumntu onengcwango onentliziyo ekhohlakeleyo akukho nto enjengothixo. Ukuba bekukho into elolo hlobo ibeyaku mna wambiza njengazo zonke iintlobo zamagama yabona. Kodwa ungenxa nje yokuba unokuba unolwazi oluninzi apha phezulu kodwa akananto apha ezantsi. Ngoku nako nako apho ikhoyo eli lizwi liyayithetha apha kwaye yena uyifihlile. Kwaye ezi mfihlelo bezifihliwe ngoku ukhumbule ibhayibhile ithe ukusukela ekusekweni kwehlabathi zilinde ukubonakalaliswa koonyana bakathixo ukuze bazibonakalalise kwibandla. Oh, bethu niyayifumana ngoku yema ngelibali lam okomzuzwana nje okanye ndizawuzisa ndizakuya kwingcinga yam elandelayo ukuze ndifumane oku. Ngoku ukhumbula kuzo zonke izigaba zikamoses konke emva kuphumela kwizigaba zabaprofeti emva kuphumela kuzo zonke izigaba baye balinda kude kufike le mihla yokugqibela ukuze zibonakalaliswe izinto ngokwesibhalo injalo loo nto ukuze ibe nokutyilwa koonyana bakathixo ngoba ukusukela ekulahlekeni ude kube njengepiramidi njengokuba benditshilo uye kusakheka ngokusondela nokusondela nokusondela njengokuba ndikhe ndenza le ntetha kwaye ndathi uthixo wenza iibhayibhile ezintathu eyokuqala wayibeka esibhakabhakeni izodiac. Naka nayibona izodiac yintoni umfanekiso wokuqala kwizodiac? Yintombi eseyintombi. Yintoni umfanekiso wokugqibela kwizodiac? Iliyo ingonyama. Weza okokuqala kwintombi eseyintombi uyeza okwesibini njengengonyama esesa kwayuda yabona.
He made the next one in the pyramid.
Wenza yesibini kwipiramidi udala ngemihla kaEnoch ngethuba babesenza ipiramidi waye babezilinganisa andiqondi kodwa kwimfazwe apho babesihla baguqe ngamajolo abo ithuba elide baze babe nokulinganisa umgama wemfazwe uyazi uba balinganisa ngaphi ngoku ngaphakathi kwigumbi lokumkani kanye kwaye njengoba ipiramidi yayinyuka asinakuze sibe nokuyakha ngayo yonke into esinayo namhlanje asinakuba nokuyakha.
It's built right up like this.
Yakhiwe yanyuka kanje ukuya kwincopho.
And the stone on the capstone.
Ubuze ilitye eliphezulu. Ilitye lentloko alizange libe nakufunyanwa. Abazange babeke isiqiko ngaphezulu kwepiramidi. Andazi nobani yayazi na okanye hayi ipiramidi enkulu yaseyibuja. Ayizange ibe nalitye lingaphezu kwayo. Ngoba.
The capstone was rejected.
Ilitye lentloko laliwa. UKristu ilitye lentloko yabona waliwa.
But as we grow from the Lutheran,
njengokuba sikhula ukusuka kwisigaba samaLuthere, isigaba samaBaptist, isigaba samaWesile, isigaba sakwamoya, sifikelele kanye ekuthwesweni kwelitye ngoku yabona. Silindele silangazelela ukuthweswa kwelitye ukuba kuhle. Isakhiwo sigqityiwe. Andizange nifunde esibhalweni ilitye lentloko laliwa kakade siyayiqonda loo nto ukuba yayithetha ngetempile kaSolomon. Kodwa ilitye laliwayo laba yintloko yembombo. Kwaye ndikuthetha oku kunenzela nje umfanekiso. Ngoku kwaye eBhayibhileni siphila kumhla wokugqibela incopho yepiramidi. Iintlanzi ezinqamlezayo zesigaba sikanonkala kwizodiac. Kwithuba lokuza kweliyo ingonyama ekuthwesweni kwelitye.
And in the days of the manifestations of the.
Now we meet up when I got a little bit of a tea, pipeline. I want a postcoil.
We're right. She said, Pelen, quit by a shotgun.
Hang up, we have a funda, a pair of big. Indo Khrushchev, now, what about a tear by chat?
Well, they're ready.
Oh, Selebelungile sinjalo nathi amen. Selungile, lungile yabona. Oh eli njani lungile? Bonjani umhla? Uba amaKristu anganokuqonda lo mhla siphila kuwo bethu. Ucinga ukuba umbhalo wale Bhayibhile wayibonayo. Waze wayibona into eyakuba yiyo ibonakalisiwe kwimihla yokugqibela. Belindile bencwina ukuze abonyana bakaThixo bavele kwimihla yokugqibela. Benamandla kamoya oyingcwele ekupheleni kwesigaba ukuze batyile izinto ezifihlakeleyo ukusukela ekusekweni kwehlabathi bazizise. Ngoku masibuyele emva ekusekweni kwehlabathi kwakhona ukuze sifumane isityilelo sibone ukuba sinyanisile na okanye hayi. Ndiyathemba ukuba ndizenzi ohlambelayo ngokumbiza uThixo tata kodwa ndifuna ukuyibeka ngendlela yokuze ndibe nokuqonda. Utata.
Papa wanted some children.
Utata wayefuna ukuba nabantwana. Ngoko wenza ntoni? Wathi makubekho ingelosi.
And they come around him.
Zaze zamngonga. Oh, ilunge kakhulu loo nto. Zamdumisa ngoko aba nguThixo impawu. Kumbula wayengu-El, i-El. Ela Elohim. Oko ngokwakhe kungekho nto ingenguye. Into yokuqala eyathi gqi zingelosi. Ngoko ingelosi kwakungekho nto iyenye zinokuyenza ngaphandle kokudumisa. Zazingena kulahleka. Ngoko zazingena kugula, zazizidalwa ezingena konakala. Ngoko wayengenako ukubonakalisa amandla akhe okuphilisa. Wayengenako ukubonakalisa usindiso lwakhe. Engoko ngaphambili ngoku masi ngoko emva koko wathi siyakwenza into ethile enokuphatheka. Ngoko wenza umhlaba waze wathi akuba wenzile umhlaba wenza zonke izidalwa zasemhlabeni waze wenza umntu. Yonke into eyavela emhlabeni iqalela kwisele elincinane okanye unothubalala into ethile uhlobo lwenyama edada emanzini. Waqala apho ukuya ukusukela apho ukuya kwisele nto leyo ikolona didi luphantsi lobomi esinokulifumana batsho lisele kolona didi luphezulu lobomi esinokulifumana ngumntu. Ukusukela eseleni yaqala ukuya kucikishe ukusuka kucikishe ukunyuka nokunyuka nokunyuka kwaye lonke ixesha umoya oyingcwele waqala ukuphefumla ubomi bakho kwakhona ubomi obukhulwana.
Something come up in
waye into yokuqala kwavela into ethile kumfanekiselo kaThixo yayingumntu lowo. Akukho nto yakhe yakho ingazange ibekho ingasokuze idalwe kwakhona nantoni na engaphezulu empilo ngoba umntu kumfanekiselo kaThixo yabona. Ngoko umntu wathi akwenza umntu wakhe wokuqala ngoku ekwenzeni kwakhe iingelosi zakhe wenza umntu wabadala abayindoda nenkazana bonke kwimoya enye. Wayekuko kokubini indoda nomfazi okobufazi nokobudoda. Ekwenzeni kwakhe uAdamu waze wamfaka enyameni. Khumbula kuGenesis isahluko sokuqala wamenza umntu wayindoda nomfazi. Waye kwiGenesis isahluko sesibini kwakungekho umntu wokusebenza umhlaba umntu wenyama. Kwakungekho umntu unokuthabatha nantoni asebenze umhlaba kodwa wayekho umntu owayengumfanekiselo wakhe. Waye uThixo ungu unjalo yabona. Wamenza umntu wokuqala oyindoda nenkazana wabadala. Ngoku ngethuba wayesenza umntu wokuqala ngokukhumbula yonke loo nto wayenza engqondweni yakhe waye ngokuhlwa ngecawe ndide ndangena kuloo nto. Ilizwi yingcinga ibonakalalisiwe. UThixo wacinga indlela wena okuba nguThixo ngayo, indlela wena okunqulwa ngayo, indlela wena okuba ngumphilisi ngayo, indlela wena okuba ngumsindisi ngayo. Kwaye kwathi nje kubathethe ilizwi kwakugqibekile ngona phakade. Oh, ukuba abanyana bakaThixo bangafumana nje ukulibamba ilizwi ngolo hlobo. UThixo ethetha ilizwi kugqibekile ngokupheleleyo. Usenokuba walinda ngokwenzululwazi yamaxesha ithi okanye nangokwenzululwazi ndeza kudala nako konke kwabanga ukuba mhlawumbi ihlabathi lalinezigidi ngezigidi. Andazi noba lalikwizigidi ezipindwe kathathu zeminyaka. Andazi uba ilithuba elide kangakanani na. UThixo akakho xesheni. Akanawo nomzuzu omnye wexesha kunokuba wathi wakuthetha. UsenguThixo akukho xesha kuye. Andizange ndiyazi loo nto ngolo hlobo kwade kwangobunye ubusuku okanye ngenye intsasa gxebe. Unguna pagati. Ako zolo komso. Konge kungoku. Wako alkapela ikama undi nguye. Haida ndi nguye okanyo ndiakwa nguye. Unguna pagati ndi nguye. Yabona ndi nguye. Jalo. Woku kotu waifuna kubeka ezi ndo kwiklehesha. Wapani lakwa enze ndo etile ya kungula. Woko impa uzake za felisa oku. Waze wenza umtu. Woko plumtu. Wakangeleka eli lolo. Woko goku. Ukwana kari sangoku ngondi yake pangaleleyo. Ndo waye nayo. Mfane kiso. Ka Kristu nebaani.
Not a different piece of clay.
Wathabatha ingenilo elinye isunzulo jongo wenza umfazi. Koko wathabatha ecaleni kaAdam ubambo.
And took from the spirit of Adam.
Waze wathabatha kumoya kaAdam ongo ubufazi. Wawufaka kolubambo.
When you see a man that acts.
Awubona indoda isenza njengosisi ukho undonakele.
And when you see a.
Nakawubona umfazi ufuna ukwenza ngokwendoda ukho undonakele. Yabona iko into eposakeleyo. Ayimibona emibini eyahlukileyo ngokupheleleyo. Kodwa bebo babini benza iqela elinye. Aba babini bamntu mnye. Ngoko wenza umfazi nendoda. Kwaye babengayi kuze baluphale, bangafi, bangabi ngwevu. Bengena kuze. Badla basela balala kanye njengoba senza. Kodwa babengasazi ukuba siyintoni na isono. Ngoku ndiza kudlula kanye kule ndawo ukwenzela esinye isifundo ngelinye ixesha kwimbewu yenyoka.
Nto
leyo bacela ukuba ndiyibize ibuye. Kodwa makhe ndibone umntu ozayo andibonise into eyahlukileyo. Nantso into endifuna ukuyazi, yabona? Ngoku kodwa ngoko emva koko. Sithi isono sakungena yintoni eyenzekayo phaa ngaphesheya phezulu ngaphezulu kwisigidi sezigidi ezilishumi zemayile kukho isithuba esingaka ubukhulu kwaye loo ndawo luthando olugqibeleleyo lweagapho ngalo lonke ixesha usenza inyathelo elibheka ngapha luyalucutheka ngeintshi kwaye uyazi uba luya kuba lincinci kangakanani ngethuba lufika emhlabeni sisithunzi sesithunzi sesithunzi.
That's what you have.
Nanso into onayo, nanso into endinayo.
A shadow of shadow. Isithunzi
sesithunzi sesithunzi zothando lomoya. Ukho into ekuwe. Ukho into ekumfazi ngamunye olapha odlule kumashumi abini. Ukho into kwindoda nganye lapha edlule kumashumi abini. Eyakuhlala ilangazelela ukubakho. Uneminyaka nje emihlanu. Ukusuka kwishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amabini. Emva kwamashumi amabini uyaqalisa ukufa. Kodwa ukusuka kwishumi elinesihlanu usengumntu ophakathi kobuntu obudala nobuntwana ngelo xesha ukuze ke ukhule ude ube namashumi amabini ukuze emva kwamashumi amabini owuthi ndifana nje nendoda uyithetha nje loo nto kodwa awuyiyo uyafa kwaye uyavutha uphele nokuba wenza ntoni na uthi kwakwenza ukuba ufikelele kobo budala kodwa ngoko uza kufa ngoku kwenzeka ntoni.
Now you start dying.
Ngoku uyaqalisa ukufa. Kodwa apha ngaphakathi kuwe kukho into ethi ndifuna ukuba neshumi elinesibhozo kwakhona. Ngoku ndifuna ukukubuza into. Bekunokuthini ukuba wawuzelwe kwiminyaka engamakhulu amahlanu eyadlulayo waze wahlala uneshumi elinesibhozo kwade kwanamhlanje? Ubungayi ukuba into yamandulo. Unezo mbono zamakhulu amahlanu eminyaka edlulayo ngaphambi kokuba obawo ababengabahambi bathi beza apha ube ulinenekazi eliselula unolo hlobo lwembono ngoba bekunokuba ngcono ukuba ube uhambile wabheka phambili wamdala wahlala ke loo makhulu amahlanu eminyaka. Yabona ukho undonakele uthi ke kulungile ngoku ndiziva ndonwabile kakhulu umzalwane Branham. Oh, ndineshumi elinesibhozo neshumi elinesithandathu ndiziva ndonwabile. Thandwa mandikuxelele into wazinjani uba umama wakho uyaphila ngalo mzuzu ukuba akekho apha kule nkonzo. Wazinjani ukuba isithandwa sakho somfana sibulawanga kule mizuzu imbalwa idlule okanye isithandwa sakho sentombazana. Wazinjani ukuba kusasa uyi kuba sisidumbu endlwini yakho. Wazinjani ukuba uyawuphuma kule nkonzo ngokuhlwa nje uphila. Ukungaqiniseki okunjalo akukho nto iqinisekileyo uba uneshumi elinesihlanu, ishumi elinesibini, ishumi elinethoba, amashumi asixhenxe. Okanye amashumi alithoba kukho yonke into ayiqinisekanga. Awazi ukuba umiphi na. Kodwa nangoko unqwenela ukubuyela emva kwishumi elinesihlanu, ishumi elinesibhozo. Ntone kwenza wenze lonto. Ngokuba unobuyela emva kwishumi lesibhozo uhlale njalo ungaze ugule ungaze u ngavana kuba ube nabanye abantu nabo. Ngokuba bangakhula ngaphezulu kwakho yabona? Abantu bangaqhubela phambili kwezinye izigaba ube into yakudala ke wena. Ungaphoxanga kumbi kunoba buya kuba njalo xa ubuguke kunye nabo. Kodwa kukho into ethile kubizela kuba ube lapho. Yilo agapho uthando lomthipho oluncinane. Esas thunzana sincinane sikwenza into ethile engenhla apha. Ngoku ngobunye busuku okanye ngenye insasa ngentsimbi yesixhenxe ngethuba umoya oyingcwele ngokulunga kwakhe nobawolo lwakhe wandithabatha kulo mzimba ndiyakholwa ndiyakholwa ewe okanye hayi anditsho wandingenisa kwelo zwe ndabona abo bantu kwaye bonke babe batsha kwaye ndabona abona abantu bahle ndakhe ndababona ebomini bam waze wathi kum abanye babo babenamashumi alithoba eminyaka budala bangabantu abaguqulayo akumangalisi ukuba babe bayakhwaza mzalwana wam mzalwana wam ngoku ngumzimba wezulu lowo ukuze xa sifayo asibi into engabonakaliyo siba ngumzimba ukuba singanjalo mntu ngamnye sife uba isikhushumbise atoms ngasidubula ngalo mzuzu kwimizuzu emihlanu ukusuka ngoku singabe sibamba nezandla omnye nomnye sisangana sikhwaza siqhubela phambili sisukisa uthixo ewe mhlekazi kwaye umzalwana odade uspensa abahleli apha ndiyaqikela kuba sesona sibini sidala silapha bayaba neshumi elinesibhozo noshumi abini eminyaka abudala umzalwana unevela ngaba yinkwenkwe nje eselula kwaye mna ndingangumntwana oselula nje kwaye sonke singa yinyaniso echanekileyo le ukuba lo mnquba wokuhlala wasemhlabeni uthe wachithwa sinawo osele ulungile ulindile xa usana oluncinane lusuwa kunina ngozalo lwemvelo umzinjana walo uyashukushukuma nje nemilenze ixhumaxhuma njalo njalo ixolo ngale ngcaciso kuni bafazi baselula kodwa xa lusenza njalo lunezihlunu zobomi zixhuzula
When it comes to the earth, the first thing it catches is
Kodwa lokufika emhlabeni into yokuqala lufumana umphefumulo. Kwaye kukho umzimba ongomoya wendalo oyakuthi ungene kolosana ngoko nangoko. Luyeke nje luyakuthabatha intlokwane yalo luvunduze kwibele likanina liqale ukuncanca. Ukuba lwenzanga njalo ubisi alunakuhla nokuhla. Wakhe waliqaphela ithole xa lizalwa. Lithi nje ukuba libe nokufumana amandla awaneleyo ukuze lime ngemilenze yalo ubani olixelelayo liqala nje lijikeleze unina liqale ukuvunduza lijikeleza liqale umncanca oh ewe uba xa uthelo mzimba wasemhlabeni weziswa apha kukho umzimba ongomoya osele ulungele kwaye nje ukubalo oh halleluya kwaye ukuba lo mnquba wasemhlabeni wokuhlala uthe wachithwa ukho olindeleyo phaa ngaphesheya anye nje ukuba sithi xakatha siphuma kulo sithi xakatha singena kulowa lowa ungasayi kufuna siselo sibandayo samanzi ungaswele kusela manzi lo ungadliyo ayenziwanga ngathuli lo mhlaba kwaye inene kanye kanye inokuchukumisa ive ibambane nezandla luthando nje nayo yonke into igqibelele kwaye lo mzimba ulinde phaa ngaphesheya uyinxalenye yalo mithathu yonke uqala ubomi obungunaphakade bakho kanye apha esibingelelweni naku apho kuqala khona ingunaphakade oh uqala ubomi obungunaphakade kanye apha Ngoko uzelwe ngokutsha njengonyana kaThixo ukuze xa usifa uqalise xa ukufa kwakho kukufikela kulo mzimba ize iqalise intliziyo iyeke ubetha athi amavili obomi obubhubhayo aqalise kumanxi esasithunzi sincinane esasisithunzi sesithunzi ngomzuzwana omnye siba sisithunzi sesithunzi ukuze into elandelayo ibe sisithunzi ukuze ngokulandelayo ibe kuvuleka okuncinane ukuze ngokulandelayo ibe ngumfula ukuze ngokulandelayo ibe ngumlambo ngokulandelayo ibe lulwandle ukuze emva komzuzwana ube umi phambi kwabo obathandayo bemi ngaphesheya benxibe iingubo zomzimba wezulu nibe niyazana nithandana nibuyela kubeni ngamadoda asematha nabafazi abasebatsha kwakhona injalo kanye ulinda apho kude kufike ukuza kwenkosi uyesu
And someday,
wangenye imini lo mzimba ungcwalisiweyo wakhe. Ngoku ukhumbula lo ngumzimba wezulu, asingomzimba ungcwalisiweyo, ngumzimba wezulu.
And someday that celestial body,
wangenye imini lo mzimba wezulu uyakulishiya izulu kunye noYesu. Ngokuba oko ndiyakutsho kuni amaTesalonike esibini, isahluko sesihlanu okanye amaTesalonike okuqala isahluko sesihlanu enye okanye enye. Ndiyakutsho kuni andithandi ukuba ningazi bazalwana ngobhekisele kwabalele ukufa ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona. Kuba ukuba siyakholwa uba uKristu wafa wabuya wavuka khona ngomhla wesithathu ngomdlalo nabalele bekuKristu, uThixo uyakuza nabo kunye naye. Kuba oku siyakutsho kuni ngemithetho yenkosi. Ukuba thina basaseleyo besidlawubomi ekufikeni kwenkosi asayi kubaphangela okanye sibathintele, elona gama lingcono, asayi kubathintela abo baleleyo. Uba icilongo lenkosi liyakukhala, bathi abafele kuKristu bavuke kuqala. Le mizimba yezulu ihle inxibe yomhlaba imizimba engcwalisiweyo. Sise thina sadla ubomi siyaba sekho sibhuqulwe ngomzuzwana ngokuphanyaza kweliso. Sikwile kunye nabo siye kuyikhawulela inkosi emoyeni. Andisayi kusela kwisiphamo somdiliya, ndingasayi kudla kwakhona de ndisihle sisitha kunye nani ebukumkani kwabawo wam. Isidlosa ngokuhlwa somsitho kwisithuba seminyaka emithathu nesiqingatha uMsasi Kristu agqibezela ngaso ulawulo lwakhe ihlabathi lonke liyatshatyalaliswa. AmaJuda ayabizwa akhuthwe uYosefu zazisa kwintlanga okanye kumaYuda. Khumbula ngethuba uYosefu wayezazisa abazalwana bakhe kwaungekho nomnye owentlanga okhoyo. Ngethuba wathumelayo nyalazi elo bali uYosefu umzekelo ogqibeleyo kaKristu ngandlela zonke. Wayengethuba uYosefu wathumelayo kubazalwana bakhe baze behla beza, waze wakhangela wabona uBenjamin omncinane, waze wababona belapho waze bathi, kutheni lo mfo singambulalanga umzalwana wethu uYosefu? AmaYuda ayibona ukuba yenza impazamo ngoku ngethuba uKristu xa ezazisa yena kuwo, kwaye uYosefu wayezaliswe ngolona hlobo kwafuneka balile ngokufutshane. Ngoko wayikhupha inkosikazi yakhe nabantwana bakhe nabo bonke abalindi nayo yonke enye into, wabathumela ebhotwe kunjalo kanye. Waze phambi kwamayuda wewodwa wathi, ndinguYosefu umzalwana wenu, ndinguYosefu umzalwana wenu. Aze ke bawaphantsi baqala ukunyanxazela besithi, ngoku siyazi uba uza kusifumana ngokuba sambulalayo umntakwethu. Sithe simbulele umntakwethu ngoku nangwe ngulokhu umkani mkhulu. Wathi uThixo wakwenza ngenjongo oko ukuze kusinde ubomi. Naso kanye isahlo uba uThixo abe wakwenza oko ukuze kusindiswe thina zintlanga. Kodwa intlanga zazisebhotwe, halleluya, aliwe ngabantakwabo uYosefu wathabatha umtshakazi. Kwaye umtshakazi wayeyintlanga, hayi iJuda. Kulungile. Ngoku niyaphi ngoku? Emva kokuba sambethe lo mzimba ungcwalisiweyo neso sigaba sikhulu sexesha siya kuza. Xa lo mzimba ungcwalisiweyo, lo mzimba wezulu wenziwe wangumzimba ungcwalisiweyo, niyayifumana le nto ndiyithethayo ngoku? Ngoko ndiyakuba nokuhamba ndiwelele ngaphaya ndithi, mzalwana uNevero, andininike ingcaciso encinane. Ndithi, mzalwana uYums, masinyuke siye kutata kusasa nje. UnguThixo, siyamazi ngoku. UnguMsindisi, ungumphilisi. Akuzange kubekho nto enjengokudalwa kwesono. Loo nto ayivakalanga kamnandi, akunjalo? Isono asiyo indalo, hayi mhlekazi. Isono yinto egqwethiweyo. Mnye kuphela umdali uThixo lowo. Isono bubulungisa bugqwethiwe. Yintoni ukrexezo? Bubulungisa bugqwethiwe. Yintoni ukuxoka? Inyaniso engabekwanga ngendlela ngokuqinisekileyo. Yintoni igama eliqalekisayo? Yintsikelelo kaThixo igqwethiwe, yenziwa igama eliqalekisayo kuThixo endaweni yentsikelelo. Isono asiyondalo, isono bubugqwetha. Oko uSathana wayengena kudala isono, wagqwetha kuphela oko uThixo akudalayo. Injalo kanye loo nto.
Death is only perverted
life.
Now,
Goku, Capella Ogu, Capella Ogu, Bogondia, Hamba, Wendia, Zalon Humes, Masitim Nanawe, Zalon Pila, Nabani Baba Zalana, Zanuka, Siotata Chico, Uz and Diti, Mastato Ambul Nani.
You
never found an instant in Tavan, get to Banani.
Oh,
boys, Ellis gives them miles as a panga, Persia, Guelo Lizulicha. Ambani nyuke niphume njikele ze first class tinore kuku ilanga usungalunye nyukelangenhla ndiyakulive esatheta ndiyakuva isayi sahlo sentandathu nesithandathu kunjalo waye uyazi ndihamba niphume lapho sisonke sihambe siphumele nje apho isithiwa seminyaka engamakhulu amahlanu uhambo nje oluncinane isigidi ongakwenza imahluko yabona waye ngoku loo nto ivakala injengempambano kodwa inyaniso yabona inyaniso ngokuba akho xesha lingunaphakade waye ndawuphuma ndiye apho ndihamba ndisihla ndiphumela apho kwaye uyazi ngubani endihlangana naye apho phandle ndithi kulungile uba singodade ugeorge bruce ngoba dade ugeorge ndithuba elide ndakugqibela ukubona ukhangeleka kanye ngendlela ohleli uyiyo yabona abe mhlawumbi eneshumi lezigidi zeminyaka ubudala kodwa esemtsha njengoko wayekhe kanjalo uyawube kwemba othile emkolo ndize ndikhangele apho yingwenkala yingonyama ndithi unjani ngale ntsasa ngwenkala mawu njengentshotsho lekati obe ndipha ezantsi thela nabanye oodade ngakweza ntyabo zinkulu ziphaa ezantsi sihlele apho ezantsi sithuba esimalunga namakhulu amahlanu eminyaka yabona sizibukele ngoku loo nto igangeleka njengempambano kodwa inyaniso injalo kanye yiloo ndlela uthixo ayifuna kube yiyo kwalunga ayisikelele intliziyo yakho dade ugeorge akukho ngozi nokufika akukho nto konke uze nethubala ngorhatya sinyuke siye encotsheni yentaba sisesithi o utata thixo ndandilahlekile o ndandike ndakwidaka lesono tata thixo waze wena wandisindisa ngoba abantu abazama ukucacisa oko baphambana lungile laa ndoda yabhala esasicathulwa sika o uthando lukathixo owayebethelelwe kwidonga leziko labagula ngengqondo wazama ukucacisa uthando lukathixo indlela wathi wehla ngayo ukuza kusindisa aboni nendlela wathi wenza ngayo uthando lwakhe oluhlayo ukuza kusindisa mna nawe uthetha ngokudumisa ingelosi azazi into ngako ukudumisa ingelosi yazi kuphela imahapho iqhwabe iimpiko zayo ziyemva naphambili izijikelezise haleluya haleluya kodwa o yiba nenceba kwakufikelele kwazini ukuba ndandilahlekile ndibe ngoku ndifunyenwe ndandifile ndiyaphila kwakhona o thixo ndandisisono ndandiludaka kwaye ndandisezantsi emxophozweni nantsi eyona nto ingcono kunokunika yona bomi wakhe wehla wayaphaa ezantsi kulaa ndawo yokulahla inkunkumoya kwakholgate yeyona ndayinukayo ndakhe ndaya kuyo loo msi mdala undenza ndivule nje ndakuva ivumba lawo ungangapho kuloo msi mdala wonke uquke nje ngaphakathi ukuphumela ngaphandle emva kokuseli kasroyel yabona ugula nje kangangoko unoba nako amabuze baleka phezu kwakho wonke zama ukukudla kwaye kokungcono kobomi oko aze umntu othile ehle akuxole akukhuphe ube umdala kangako ungenakuzinceda aze kuchole akukhuphe akugukula uba inkwenkweni eshumi lesibhozo leminyaka akuhlase phezulu enxixoyini yentaba ekudubuleni kanye kobomi bethu umphefumlo ohlaziyekileyo omoya ngolo hlobo isiselo esilungileyo samanzi abandayo ingaba ungafuni ukuphindela apho kuloo ndawo yokulahla inkunkuma kwakhona angeke ubuyele kuloo ndawo yokulahla inkunkuma kwakhona.
Now that's what it means,
friend. Yiloo nto laa mbono okanye okwakutshintshwa nokuba yintoni na ndizawuthi ngumbono ndithi umbono ukuba ndiyoyika loo nto ingakhathaza umntu othile ukuthi kukutshintshwa nantso into kwakuyiyo ngoku nako xa uthixo into uthixo ayenzayo ukuzisa unyana nentombi kuye ngoku bangobani aba bantu bathini ukuze ba benza ntoni aba bantu ukuze balinganwe koku bakwenza njani oku uthixo ekuqalekeni ngaphambi kokuba kube kwenziwa ingelosi angapha abaziyo ukuba yena kanasiphelo
And Lucifer was the first one to take the wrong road.
And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God, in his infinite mind, saw that and saw the only way. But how in the name of the good word of God could
God ningathini egameni lelizwi lika Thixo elilungileyo ukuba nibeke uYesu abe ngumuntu owahlukileyo kuThixo ngokwakhe ukuba uYesu wayenokuthatha omnye umntu amenze ukuba ehle ayokufa ukuze azokuhlangula lo muntu apha angaba ububume obungena bulungisa inye kuphela indlela uThixo yayenokuyenza ngayo yayikukuthabatha loo ndawo ngokwakhe kwaye uThixo waba yinyama ukuze abe nokungcamla iintlungu zokufa ukuze athabathe olwamvula lokufa lususe kuthi ukuze sihlangulwe nguye ngokwakhe naso isizathu sokuba abe uya kunqulwa ngolo hlobo uYesu wayeyindoda ngokuqinisekileyo wayeyindoda wayeyindoda NDODA ezelwe kumariya intombi eseyintombi kodwa umoya wawukuye wawunguthixo ngongena mlinganiselo uye kwakuhlela inzaliseko yobuthixo ngokomzimba wayengujehova jaira wayengujehova rapa wayengujehova manase wayengujehova ikhaka lethu ngwele tshetshe yethu umphilisi wethu wayengualfa uomega isiqalo nesiphelo wayengokuqala nokugqibela ngulo wayekho lowo ukhoyo nalowo uzayo ingcambu nenzala kadavide ikhwezi lokusa uba wayekubo konke kubo wonke uye kwakuhlela inzaliseko yobuthixo ngomzimba wayekufa kwakuhlela kululamvila ukuze uhlabe abantu umtyholo utsho ndikufumene ngoba undiphulaphule ndiza kukuhlaba ndikufake engcwabeni ela gazi legusha alinakunceda kwanto ligazi nje lesilwanyana kodwa uthixo ebulumkweni bakhe wazi uba kuyabakho imvana eyakuza eyaxhayelwa ukusukela ekusekweni kwehlabathi ewe mhlekazi wayebona walinda ixesha ukuzaliseka kwexesha ukuba kufike kodwa ngenye imini ngethuba lemvana ezayo le ndoda usathana waba sisidenge nokuba sisidenge wakhangelanga kuyo wathi uba ngunyana kathixo yenza oku uba ngunyana kathixo yenza umangaliso ukuze ndikubone uwenza mandikubone uwenza aha ndiza kukuguma ngengubo ebusweni bakho ndikubethe uba umprofethi sixelele uba ubethwe ngubani na andinako andikholwa uba ngulowo mfo uba nguye sixele ngokuphandle uba nguye njani na yabona zonke izinto ezinjalo o sixelele uba nguye azange uvule umlomo wakhe o ingaba wenza nje indlela yokubambisa ngoko waphunguza wakhangela kubafundi bakhe wazi wathi ndingathetha noba wam azandithumele ishumi elinesibini lemikhosi yengelosi uplato akazange ayive loo nto uyazi uba unguye uba unguye o lo ayinguye ngoba amkhangele nanko esopha eyi abanye kunimajoni makaye ngapha yamjicela ebusweni ajica amphoxa aqhwitha izandla zazala zindevu suka ebusweni kuye owakunguye hayi asinguye lo ndiza kufaka lutshono lomvila lwam kuye mfo ndiza kumfumana phaa phezulu ndikufumene ngoku wathi akukhwaza okokugqibela eli eli thixo wam thixo wam yayingumntu lowo undishiya ngani na esitiyeni sasegetsimane intambiso yamshiya uyazi wayemele ukufa njengomoni wafa engumoni uyayazi loo nto ingezizo izono zakhe koko izezam nezakho nako apho uthando olungena khona indlela wathatha ngayo ezam o halleluya indlela wathatha ngayo ezam kwaye wayelapho wayengena uvula umlomo wakhe ulwamvila lwathi uyazi ndiyakholwa ukuba yayindoda nje ekrelekrele leya akazange azalwa intombi eseyintombi kuba ulwamvila lwam ndilufakelwa thona kuye nakuke siza walimpilisele ulwamvula lwakhe kuye kodwa ele lithuba elingelilo mfo asitala kuqala ulwamvula lwakhe lwaphuma ngoko asenokuhlaba kwakhona ukusukela ngoko washiya ulwamvula lwakhe apho wavuka ngomhla wesithathu wandingulowo wayefile ndaye ndidla ubomi kwakhona ndaye ndiphila ngonaphakade naso izitshixo zokufanezela abafileyo ewemhlekazi wasilela kumbona ukuba wayengubani na wayengenxa yokuba ndidla ubomi ndiyakudla ubomi nani akukabonakali enye imini iintsuku ezintathu okanye ezinemva koko emva kobo wayenyukela kubawo ayibuyele emva baze bathi unokuba sisiporho unokuba kukho into ethile sisiporho malunga nalamfo thina ebenimbona ndibone umbono hayi ebenguyesu ngenene uThomas wathi mandibone izandla zakho nayonke into ndiyamxelela ukuba ngunjalo wathi yena ndim lo wathi ngaba ndinayo intlanzi nesonka apha ndiziziseleni iqebengwana baze bazisa kuye iqebengwana wazoema apho walidla wathi ngoku ingaba umoya uyadla njengoba ndisidla mna ngaba umoya unenyama namathambo njengoba ndinawo mna yabona wathi ndinguye ndikuko oko waze wathi upawulos akukabonakali kanye kanye kuhlobo lomzimba esiya kuba nawo kodwa siyazi uba siyaba nomzimba ofana nowakhe intoni ngaba wayekhe wanawo umzimba lizwi ewe umhlekazi ngethuba wayesifa ibhayibhile ityhile ukuthi yena osisimelabizo somntu kwakhona wehla waya kwela bafileyo washumayela kwimphefumlo esentolongweni halleluya wehla njani uyapho waya kwenza njani apho wayenazo izimvo zokuchukumisa wayenazo izimvo zokufa wayenazo izimvo zokuthetha washumayela ngolo hlobo olunye lomzimba ndababona bekuya bangcwaliswe ngobo busuku washumayela kwimphefumlo esezogweni engazange iguquke ngethuba lokunyamezela imihlakanowa kodwa wathi akuvuka ngentsasa yepasika kwakungena kwenzeka uba lo mzimba ubone ukubona kuba udavid umprofeti wakubona kwangaphambili oko andisayi kushiya umphefumlo wakhe kwela bafileyo ndingayi kumnikela uyingcwele wam ekuboneni ukubona ngaphezu koko inyama yam iyakuphumla inethemba ngokuba akasayi kushiya umphefumlo wam kwela bafileyo yaye ndingayi umshiya uyingcwele wam ekuboneni ukubona waye ngeeyure ezingamashumi asixhanqanesibini ngaphambi kokuba ubola kungene lo mzimba lizwi lo mzimba wehlayo wayekushumayela kwimphefumlo yayisekukhonkweni yayingazange iguqwe ngokulindela kwemihlakanowa wavuka kwakhona yaye ukonakala kwambatha ungonakali waze wema wadla waze wazixelela ukuba yena uyiloo ndoda halleluya yiloo ndlela isiya kumbona iyiyo mzalwana uyivele kungelo thuba yakuthi ahlala etroneni kadavide halleluya kungoko siya kunyuka sisihla ndiyakuthabatha uhambo kunye nawe siye ngapha kwendaba isigidi seminyaka yabona iintsuku nje ezimbalwa imizu nje embalwa siyakunqumla apho sihlale sijikeleze ngapha wayekuza ixesha lokudla uyazi into yokuqala uyazi dade woods wathi ndathi dade woods kulungile ubukade uphi lonke eli xesha andikhange ndikubone isithuba ukhangeleka ngathi kumalunga nemizuzu elishumi nesihlanu oh ngamawaka amabini eminyaka eyadlulayo leyo mzana ubrenam usiva njani ogagada unaziva ngolinye uhlobo ubumnandi bodwa ndithi izana apha bafana zawundibonisa into bazalwana bazalwana bam abathandekayo nanku umthombo apha awona ngcono nakhana wasela kwaye oh siyafumana amanzi amnandi abandayo ndiyakunyuka ndiyapho phezulu ndifumana isicumbu esikhulu sedilia size sihlale phantsi sonke apho sidle asizayi kumangalisa oko kuyiloo nto kanye yiyo kanye sifumene njani oku sikwazi njani uThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasimisela ngenxa engaphambili obani abo bakwilizwe ledinga wasimisela ngenxa engaphambili uba senziwe unyana kuye ngokwakhe ngoyesu kristu ngokwenkolelo yokuthanda kwakhe ukusa kudumo lozuko lwakhe ukuze simdumise njengoba wathoyo nantso into wayiyo uThixo sifuna kumdumisa kudunyiswe uzuko lobabalo lwakhe awasibabala ngalo sikuye othandiweyo kuKristu siyamkelwa esinayo sikuye inkululeko ngokuhlawulelwa ngegazi lakhe uxolelwa ke kwe-ZIPHOSO ndimele kukuba ndibuyele emva ekwenziwe nonyana kodwa ndifuna ukuma kwiziphoso apha umzuzu nje iziphoso niyiqaphele loo nto uyazi uba uThixo akamgwebi umoni ngokona umgweba ngenxa yokuba engumoni ukuba umoni utshaya umdiza akamgwebi ngenxa yaloo nto ungumoni nakanjani na yabona yabona akanazono konke umoni akanazo ungumoni nje kuphela yabona akanazono konke kodwa nina ninesono nina ningamakristu niyaqaphela ukuba apha uthetha nebandla ukuligcina lithe ngqo yabona yabona ukuxolelwa kwezono zeto eno siyona kodwa umoni ungumoni nje kuphela uThixo akamxoleli ngoku uthi kulungile waphumapho uyakudubula umntu uza kwenza nje ngaloo nto loo nto asiyongxaki yam konke andingomhlaziyi ndingumshumayeli umthetho nguwo uyakuthathela loo nto ingqalelo bangabahlaziyi banjalo ke uthi uqeqezile oko kuxhomekeke emthethweni oko kuphakathi kwakhe nomthetho andizingomhlaziyi andibahlaziyi abantu ndifuna ukubantu benze baguquke ndingumshumayeli yabona umsebenzi wam ukumzisa kuthixo ukuba onile ingxaki yakhe leyo umone uthixo yamgweba kumgangatho wobuphakama ungiboni indawo yokuqala ugwetywe kwasekuqalekeni akhange afike nakumgangatho wokuqala akukho ndawo akuyo ungiboni indawo yokuqala akanazo kwazono ungiboni awunakuhamba uphume uthi okungaka bobusuku okungaka ongabi bobusuku hayi bobusuku bonke bobusuku nje bonke nantso into oyithethayo uthixo injalo loo nto ungiboni nje phelele apho ngokwenze oku okungaka kubusuku oku ubusuku obukhanyayo kanye kule ndawo ndiyazi kodwa kuba ubusuku bonke kuphelele apho yabona andinakuthi oku kungaba ubusuku obukhanyayo kule ndawo hayi kukhanya konke oku yabona kukhanya nje awunakutsho uba kungakanani na yabona kodwa ukuba kulichaphaza elimnyama koku ngoko kuko bumnyama koku ngoko izono zono sinoxololo lwezono zethu ngantoni ngegazi lakhe igazi elinexabiso ngokobutyebi obabalo lwakhe ulibala njani ngokuba sifanelekile senze izinto ezithile ukuze izono zethu zibe nokuxolelwa ngantoni yakhe ubabalo oh bethu akukho nto ndizanayo ezandleni zam nkosi akukho nto ndandinokuyenza akukho nento endandinokuyenza khangela wandimisela ngenxa engaphambili wandibiza wandinyula asindim owamnyulayo nguye owandinyulayo wakunyula wasinyula sisonke asithe samnyulayo uyesu wathi andizange ndinyule ndim owandinyulayo wathi akukho mntu unokuza kum engathanga uba wam amtsale kuqala waye bonke andinike bona uba ubaya kuza kum waye kukho namnye kuba ulahlekileyo ngenguye unyana otshabalala ukuze uzaliseke isibalo uyabona wathi kodwa bonke andinike bona ubawo bayakuza kum ow ndiyashiywa lixesha kunjalo waye andikaphumeli kule nto andikaqali nokuqala kule mandixhabaxhabhise kufanele ndifike kwinto ethile kanye apha ngokukhawulezo okukhulu ngoku kwaye masikhawulezise andibuyele emva koko kwenziwa oonyana umzuzu nje o ningandixolela okomzuzu nje masifumane le ndawo apha abanye baba bantu basuka kude le georgia abalapha bezele okuhlwa kuphela sikelelwe intliziyo yakho ngoku umzalwane wasegeorgia nowasetexas noba kuphina apho uvela khona phulaphula kulo mqolo umqolo wesihlanu makhe sibambelele kuwo imizuzu embalwa othe ngokusithanda wasimisela lithetha ntoni igama wasimisela igama wasimisela lithetha into esiya kubeni yiyo siyimiselwa ndiya emthonjeni ndiya esitulweni humes uyayifumana loo nto ndiya edesikeni ngoku wasimisela ngenxa engaphambili ukuba senziwe oonyana kuye ngokwakhe uyesu kristu ngokwenkolelo yokuthanda kwakhe ngokuthanda okungakanani yayikukuthanda kukabani kukulunga kukabani okokwakhe ngokuthanda kokulunga kwakhe ngokuthanda okokwakhe ngoku yintoni ukwenziwa unyana ngoku mandifumane le ndawo ngoku andazi nokuba andiba naxesha lakuyigqibela le ndawo kodwa ndiza kuyibetha ukuze kuba kukho umbuzo ndingandibuza emva koku kancinane ngexesha elithile kumyalezo into ethile phulaphula ukwenziwa kwakho unyana asikokuzalwa kwakho ukwenziwa kwakho kukubekwa kwakho endaweni ngethuba uzalwa ngokutsha uyohane sahluko sokuqala vesi 17 ndiyakholwa xa sizalwa ngomoya kathixo singoonyana bakathixo kodwa sasimiselwe ngenxa engaphambili ngoku nantsi into endizama ukuyizisa kuni eyabanyana bomhla wokugqibela yabona ukuba yabona sasimiselwe ngenxa engaphambili ekumiselweni ekwenziweni oonyana ngoku nawuke silapha ngoku nantsi into ebahlupha kancinana bakwamoya bathi ndizelwe ngokutsha mayibongwe inkosi ndinawo umoya oyingcwele kulungile ngumntwana kathixo nyani leyo kodwa nangoko isile nto ndithetha ngayo leyo yabona wawumiselwe ngenxa engaphambili ukuze wenziwe unyana ukwenziwa unyana kukubekwa konyana ndisondele kakhulu kule nto ukuba ubheki undixelele ukuba ndiyasondela kakhulu kuyo andindiva apho emva ndisondele yabona umntwana bangapha wayazi imithetho yokubangwa kwiTestament endala kakade niye nayijonga unyana wayezalwa ndiyakholwa ukuba ndinayo entshumayelweni yintoni leya jin uyayikhumbula isekhasetini yayintoni leya ndayichukumisa ndiyifumene mveni yena ukubangwa kwenziwe oonyana abantwana
When a child was born in a family,
ngoku kwiTestament endala, xa umntwana wayezalwa kusapho oluthile, wayengumntwana ngelixesha azalwayo, ngoba wayezelwe ngabazali bakhe, wayengunyana wosapho nendlalifa yento zonke. Ngoku kodwa lo nyana wayekhuliswa ngabahlohli, kumaGalati isahluko sesihlanu, umqolo weshumi nesixhenxe kuya kwamashumi abiri nesihlanu. Kulungile wayekhuliswa ngabahlohli abakhulisi abafundisi ngoku ngokomzekelo uba bendizalelwe unyana uthi ndinguyise no kwaye naso isizathu sokuba iKing James bangapha bakhe bayicinga ukuba ifundeka ngendlela engaqhelekanga kakhulu kwinguqulelo iKing James isithi endlwini zininzi iindawo zokuhlala indlu iindawo zokuhlala ezininzi yabona eneneni kwimihla eyaguqulelwa ngayo iBhayibhile ukumkani uJames indlu yayibubukumkani ebukumkanini bukabawo wam zininzi zakhiwo hayi endlwini koko wayebizwa ngokuba nguyise wobo bukumkani babeyiqhuba ngokwebhayibhile mpela ebhayibhileni ilolo hlobo xa uyise wayenefama enkulukazi yewaka leakile okanye into enye wayeneqela labantu abahlala ngapha wayeqasha abancedisi abahlala ngapha ukuba baluse iigusha zakhe wayenabanye ngapha ukuba baluse inkomo wayenabanye ngapha babenyuka ulundo oluphakamileyo phaa phezulu kumakhulu emayile waye wayenabanye ngapha abalusa ibhokwe aze abe nabanye abalusa imeyile nezinto ezahlukeneyo wayenobukumkani obukhulu nje aze akhwele kwi-esile lakhe elincinane aphalise esiya kuye ngamnye abone uba baqhuba njani na ukuchetywa kwegusha nayo yonke into lolo hlobo wayengenalo ixesha aninakundiva xa ndisimka kule ndawo ndiza kuzama ukuhlala apha emva niyandiva kakuhle ngoku apha khangela wayephalisa emke ezama ukuhoya obakhe ubukumkani ngoko ufuna unyana uza kuba yindlalifa yento yonke anayo uyindlalifa waye xa sizalelwa ubukumkani bukathixo ngoyesu kristu sizindlalifa zezulu indlalifa kunye noyesu ngokuba wathabatha indawo yethu waba sithi isono ukuze sibe nguye ubulungisa yabona waba ndim ukuze ndibe nguye mna yabona indlalifa kunye naye kulungile ngoku uyikhumbuleni loo nto umntu ngamnye kuni ngoku khumbula uthixo wakumisela ngenxa engaphambili ngokwazi kwakhe kwenxa engaphambili ukuba wawusiza kule nto wonke umntu uyayiqonda phakamisa isandla sakho yabona uthixo ngokwazi kwakhe kwenxa engaphambili wakumisela ngenxa engaphambili ukuba uze kwilizwe ledinga yintoni ilizwe ledinga kumkristu namhlanje phakamisa isandla sakho ukuba uyalazi idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude kwaye kuya kuthi ngemihla yokugqibela utsho uthixo ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama oonyana benu neentombi zenu kwaye uIsaya isahluko samashumi abini anesibhozo ivesi yeshumi elinesibhozo ummiselo mawube phezu komiselo umgca phezu komgca intwana apha intwana phaya bambelela koko okulungileyo uba ngemilebe ethintithayo nangalwimi zimbi ndiyakuthetha kwaba bantu nantsi indawo yokuphumla ukuphumla ilizwe lesabatha endathi bakungena kulo kwaye ngenxa yako konke oku abazange baphulaphule koko banikina iintloko zabo bemka abavuma kuyiva yabona ngokuchanekileyo yintoni na ngokuchanekileyo njengabo bantu baphuma yonke indlela yokusuka ekanana okanye eyiphutha yonke indlela yokuphumela entlango baze baza kufika ngokusondeleyo ngokusondele kakhulu ukude babe nokuncamla idili eziphuma kwelo lizwe mzalwana apho bafuna ndikhuphe phaa emva kwaloo nto loo nto kumahebhere isahluko sesithandathu ndingayenza njani loo nto wona ngamakholwa asemideni akanawuze awele akanawuwelela ngaphesheya Wacho Yesu athi obaba bethu badla imana inkango. Waza uYesu wathi bona bonke ngabanye bafile. Lonto yayahlula. Bonke ngabanye bafile injalo lonto. Wathi kemna ndisonga sobomi. Esihlasi vela kuThixo ezulwini. Umuntu odla isonga akasayikufa injalo lonto. Emhlekazi nobomi unaphakade kuba udle oku. Ngilomphi obomi wawusembiyezweni eEden. Ngoku yabona abantu benyuka abasondela kakhulu yabona kuba uyaqaphela kumaHebhere sahluko sesithandathu singabuyelanga emva koko kodwa kumaHebhere sahluko sesithandathu abantu bakhe baba ngamadlelana basondela kakhulu baze bancamla kwisipho sasezulwini bahlala bangqonga bayibona impiliso isenziwa babona abantu bekumandla kaThixo babona ubomi butshintshiwe kodwa basayekubeka isandla sabo kubo hayi mhlekazi hayi mhlekazi bangqamla amandla elizwe elizakuza baye kuba bazama ukuzihlaziyela enguqukweni kwakhona ekubeni bezibethelelele unyana kaThixo ngokutsha balibalela igazi lomnqophisi abangcwaliswali ndingowe bandla elikholelwa kungcwaliso intle nje loo nto njengokuba iqhubeka kodwa ubheki phambili ngokwaneleyo yabona eyo mhlekazi intlango yabangcwalisa
Yes, indeed, they had the brazen serpent and the brazen altar and everything out there, sanctification, but
Ewe ngokwenene babe nenyoka yobhedu nesibingelelo sobhedu nayo yonke into apho phandle ungcwaliswa akuzange khangela ngapha kumaHebhere sahluko sesine akazange athi olunye uphumlo uThixo wadala mhla wesicenxe wanika ukuphumla ngomhla wesicenxe kwaye indawo athetha ngomhla wokuphumla kwaye namhlanje uDavide waze wabanika okunye ukuphumla zani kumno wonke nanibulalekayo nisindo yangumthwalo ndiyakunika ukuphumla enani ekuphumleni Kuba lo ungeneyo koko kuphumla uphumle kwimisebenzi yethu njengokuba uThixo wenzayo kweyakhe ngesabatha uqinisekileyo nanzo isabatha yakho kuphumla nako kuphumla kwakho kwenene kweli lizwe ledinga umoya oyingcwele ulidinga labantu ayakuthinte ngoko okufuna abashumayela abafundileyo nabasizifundiswayo ukubavumela ukuba banxibe ibhlukhwe ezimfutshane bachebe iinwele baqabe iziqabi zemilebe aze amadoda adlale amaqashiso asele utywala esenza iziqhulo aqhube ngolo hlobo azibize ngokuba ngamalungu ebandla ngoba bayakuthatha into ethile lolo hlobo aze bale ukhokelwa kumoya oyingcwele ngoba ibhayibhile ithe ilizwi likaThixo libukhali kunekrele emhlangothi mbini elihlaba lahlule ithambo ikwangumtsali wengcingane zentliziyo Ewe kwayingcingane zengqondo. Kwaye ukuba sithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukaThixo alukhona ukubakho kuthi. Baninzi ababizweyo bambalwa abanyuliweyo kuba limcini isango icuthe nendlela yebomini bambalwa ke abalifumanayo. Baninzi abayakuza kum ngaloo mini bahlale ubukumkanini watsho uYesu noAbraham uIsaac noYakobi. Ke bona abantu bobukumkani bayakulahlelwa ngaphandle baze bathi Nkosi asingathanga senza oku egameni lakho asizange sishumayela asizange sibe ngogqirha usibani bani nomfundisi usibani bani. Andizange ndinazi mkani kum ninabenzi bobugqwetha andizange ndinazi. Asingababonke abathi Nkosi Nkosi abayakungena koko ngulowo kwenza ukuthanda kwabawo wam osezulwini nguye lowo yakungena. Nantso ke ungena kwilizwe ledinga singena kanjani kulo simiselwe lona ngenxa engaphambili ibandla ngokwazi kwenxa engaphambili kukaThixo limiselwe ngenxa engaphambili kwintoni ekunikweni kwakhe imbeko ngoba balo lwakhe ukusa kuzuko nokuzukiswa kukaThixo utata ehleli phaya ekuqalekeni ekho ngokwakhe kungekho nto imngqongileyo wayefuna kwakubekho into enokumnqula Ngoko wamisela ngenxa engaphambili wanyula ngenxa engaphambili ibandla kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi wabeka amagama wabo encwadini yobomi yemvana ngethuba yaxhayelwa phambi kokusekwa kwehlabathi ukuze babe nokuvela kuzuko lwakhe nakudumo lwakhe ekupheleni kwexesha xa yakuhlanganisela zonke izinto kwindoda enye uKristu Yesu uzuko yiloo nto Iyo nje kwayiyo kanye apho mzalwana wamdade ungaze usuke kuloo nto uThixo ngonyulo lwakhe lobabalo wakubiza uThixo ngonyulo lwakhe lobabalo wakungcwalisa uThixo ngonyulo lwakhe lobabalo namandla akhe wakubhaptiza wabekwa kweli lizwe lokuphumla apho bangeneyo kokuphumla baphezile ukulahleka kwabo baphumule kumisebenzi yabo njengoba uThixo wenzayo kuyakhe banovuyo olungathethekiyo bezaliswe bungcwele umntu wobomi utyatyambile kubo banokunyamezela ukuthobeka ukulunga ukholo olwenziwe ngumonde ukholo obulali ububele njalo njalo umthi wobomi uyatyatyamba kubo ngokuba ithemba labo limiliselwe kukristu yesu ubungqina bukamoya ingcwele ingqina ngemiqondiso nezimanga ilandela amakholwa nantsi imiqondiso yakulandelana nabo bakholwayo kwaye okoko nje baphilisa abagulayo bakhupha idimoni bathetha ngeelwimi babona imibono bakwaye bahamba nothixo bathetha nothixo akukho dimoni nokubashumisa baqinile bekhangele bezilibala izinto esezadlula baqinele kumvuzo obizo lwaphezulu olukristu yesu nabo ke nabo ke nalo ibandla angene njani apho awuna kuthi kulungile nkosi uyazi ngenye imini ndaqalisa ukutshaya umdiza ndaze ndawa ndaze ndacinga ukuba ndi hayi bamiselwe ngenxa engaphambili wasibiza saze sathi sakumlandela kulapho sathi thixo silahlekile sinengcwele asizange sibe nayo nasengqondweni yokuba sizisindise sasiyimvelo yehagu sasihagu indawo yokuqala ungaphuma uye kuyoko yakho ukhangele kumazendala uthi ngowukhangela apha ntombendala ndifuna ukuxelela into asiyo nto ilungileyo kuye ukuba usela amanzi amdaka ingathi oi oi ngoku yiloo nto kanye sokuba sinayo malunga nokuzisindisa injalo ngokuchanekileyo uthi nenekazi awumele ukuba unxibe impahla lolo hlobo awumele ukunxiba ngokudilekileyo umele ukwenza oku awumele ukuya awumele ukuba ube nezipati zamakhasi awumele ukuba utshaye imidiza awumele ukwenza oku mnumzana ufanele ukuba uphathe loo nto athi hoyi hoyi ndingoye hoyi 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 ukangako nje akwaziyo ke ndiza kubonisa ukuba ndilunge kanye nje uba unjalo na hoyi hoyi abona bayala inkokelo omoya oyingcwele kuba ibhayibhile ithe ukuba bathanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi uthando lukathixo lukonokubakho kuwe yintoni ebenza ukuba babe ngababodwa nisisizwe esingcwele nenze ntoni ningene niphuma kwelo lizwe ningaphesheya kwelinye ilizwe niye njani apho lilizwe ledinga elo hlobo luni lwedinga uya kuthi ngemihla ugqibela utsho uthixo ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama sabhaptizelwa kweli lizwe ledinga ngamoya mnye amen singabazalwana noodade halleluya ngobunyulu bentliziyo hayi umona hayi ubutshaba nantoni na andikhathali noba umzalwana uyalahleka noba wenze ntoni na uya kumlanda ndakhe ndalanda umzalwana ngekudala kwixesha elidluleyo bephume ecaleni umfoselula wathi iyeke la ndlafini ihambe yishiye yodwa ndathi uba ndithe ndafikelela kuloo ndawo yokuba intliziyo yam ingaphumeli kumzalwana wam ngoko lixesha lokuba ndiye esibingelelweni ngokuba ndiwile elo babalweni ndathi ndiyakuya okoko nje esenomphefumlo emzimbeni wakhe kwaye ndiyakumbamba kwindawo ethile endleleni emhlekazi ndambamba halleluya ndambuyisela emhlekazi buyela ebuhlani ngokukhuselekileyo ngoku emhlekazi ndiwayelahleke kanye njengoba linjalo ihlabathi ithutyana elidluleyo xa ndabona la mfazane olusizane ehleli phaya nonothimba wandibiza wathi ngoba umele ukuthintelwa ukuba angaqhubeli phambili wathi uyaphambana nje ulahlekwe ingqondo yena bamfaka ihotele bafika ndathi kulungile wathi unothimba wathi ngoko phili ndimazi kakuhle ngenene kwaye ndandimazi ukusukela oko ndandingumntwana wathi ukuba kukho into endithile ndinokuyenza ukunceda ndathi kulungile wathi ungamnceda wena ndathi hayi kodwa yena anganako ndathi mziseni kum ngoko bamzisa apha phandle kwaze kwathi akumke emzuzini odluleyo wabe esendixolweni yintoni na sathumela umthandazo wokuba umlande amen wayindlalo bathi ngaba ufuna ukufumana ugqirha bathi kumyeni wakhe ufuna ukufumana ugqirha wathi ugqirha kana kumenzela nto kwayenjalo loo nto uphambene ugqirha kana kumenzela nto wathi ithemba letho kuphela kwalo lelo kuba sifike phaya waze wathi bhili andiyiqondi le nto ndathi andikulindelanga uba uyiqonde yabona andilindelanga uba uyiqonde kodwa obethu nama ndiyiqonde okwam hayi kodwa mzalwana uthixo sezulwini ndandingekho ndiphaya ngaphesha ngaxesha lithile into ethile yandilandela amen onke ngenxa yokuba ndandifuna ukuza kodwa hayi into ethile yandilandela ngokuba ngaphambi kokusiwa kwehlabathi uthixo wamisela ngenxa engaphambili halleluya ngokuba sasingabakhe ukwenzela ukuhlonelwa nozuko lwakhe Pula pula abo ababiza wangaphambili unantoni wababiza Ngaba mjalo Ngaba wakubiza wena ewe wakubiza lantoni yena wakwazi kwangaphambili abo abazi kwangaphambili wababiza abo ababizayo wabangcwaliswa Ngaba mjalo Ukuze abo abangcwalisayo ubazukisile Amen
That's what the Bible
says.
Those who he foreknew.
Abu abazi kwangaphambili wababiza. Kwisizukulwana ngasinye.
Those who he called.
Abu ababizayo usele bazukisile. Intoni manifunde isibhalo apha. Kulungile.
Having predestinated them unto the adoption.
Wabamisela ukwenziwa onyana kuye. UYesu Kristu ngokwenkolo yokuthanda kwakhe. Ukuze kudunyiswe uzuko lwakhe. Oh, niyayifumana. Ukudunyiswa kosuku lwakhe. Ukuze abe nokuhlala apho kumaphakathi aphakathi ayakuvela. Baze abantwana bakhe bakwaze apha bawo, apha bawo. Wayengelosi zithi, ntoni le bathetha ngayo? Yintoni le bathetha ngayo? Ubonakaliswe kakuhle kakhulu kunyana olahleko. Ndandilahlekile. Unyana wam lo wayelahlekile ngoku ufunyenwe wayefile kwaye uyaphila zisani ithole elithetyisiweyo yona ngubo ingcono umsesane niufake emnweni wakhe ke masi akumangalisi amakhwezo okusa ayeduma kunye unyana bakathixo bekhwaza luvuyo xa babebona icebo losindiso thixo ebeka igama lakho incwadini ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ngoku uthi ucalvin wayekholelwa kwinto elolo hlobo andikholelwa kucalvin
Calvin was a murderer.
Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer.
Calvin
was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin was a
murderer.
Calvin was a murderer. Calvin was a murderer. Calvin
Am I too late?
Dishwel xasha kakhulu. Masibone kuba ithini nayo watch apha phezulu. Sinexasha lingakanani na. Kulungile eyo masi masithabathe nje imizuzu elishumi ngenxa yabantu bavela kude olhlobo. Khangela, khangela ukwenziwa onyana. Mandinibone siba kuthini na kusenziwa loo nto njengoku. Uyise unobukumkani obukhulu. Ukhwela ihashe ejikeleza. Ngoku unonyana amzelelweyo. Oh, uvuya olohlobo. Uthixo ke lowo. Ngoko niyazi uba wenza nalo tata. Ufumana umkhulisi ongoyena ungcono umhlohli. Yazi uba into na umhlohli. Aniyazi umfundisi ntsapho. Ufumana oyena ungcono umfundisi apho. Ufumana oyena ungcono umfundisi apho anomfumana kulo lonke ilizwe. Ke ngoko siyeza phulaphula. Aze afumane oyena umfundisi ntsapho ungcono nokumfumana. Akafumani nje endlavini. Ufuna inkwenkwe yakhe ibe ngumfowenene. Awufuni ukuba abantwana bakho babe lolo hlobo. Ngokuqinisekileyo okungcono unokubanika bona. Ewe mhlekazi. Ngoko uba umntu wemvelo ucinga loo nto ucinga uba uthixo ucinga ntoni ngabantwana bakhe oyena ungcono okunokumfumana ngoko ufuna indoda iyakunyaniseka ngoku akathathi ndoda afuna indoda iyakuthi ngokukhangela ngumfana ungenza nantoni na ufuna ukuyenza sithandwa o ewe tata aha uqhuba kakuhle uyinkwenkwe elungileyo ambambazele kancinane emqolo amnike wonga hayi hayi lo mfo angagxothwa kwangoku ngokuqinisekileyo ufuna indoda yakuba ninyaniswe ukuba loo nkwenkwe iza kakuhle imxelele ukuba yenza njalo imxele kuba yintona undonakele waye ukuba utata wasemhlabeni wacinga loo nto awungefuna indoda ethembekileyo umfundisi ntsapho abe ngonyanisekileyo malunga nabantwana bakho ngokuqinisekileyo ke ucinga uba uthixo ucinga ntoni kwaye uyazi asazi thina yena uyazi sinesiphelo asinabanakwazi kodwa yena akanasiphelo kwaye uyazi ngoko uyazi uba wenzani ukuba wakho akazange athi ndiza kufumana uphapha othile ukuzalusa abantwana bam engazange athi ndiza kufumana ibishop hayi hayi akazange ayenze loo nto kuba isazi uba uphapha uyakuphosisa ngokunjalo nobhishop yabona akazange athi ndiza kufumana umveleli jikelele balusi amabandla am hayi hayi wafumana umoya oyingcwele yayingumhlohli wakhe ukuba akhulise abantwana bakhe kulungile ngoko ubunokwazi njani wena umoya oyingcwele uyazi uthetha ngemilebe yomntu kwazi njani ngokuba uchaza inyaniso xa ubona umoya oyingcwele uthetha ngemilebe ethetha inyaniso echanekileyo ngalo lonke ixesha ixela ngaphambili ukuze kwenzeke ngokuchanekileyo kanye njengoba usamuel watshoyo ngoko uyazi ukuba yinyaniso leyo yenzeka ngokuchanekileyo ngoba uthixo uthe uba uthe wathetha into ukuze into ayithethileyo ingenzeki musanukumva kuba andinaye kodwa ukuba yenzekile ke mveni kuba ndinaye yabona Nantoke nanto indlela enza ngayo ngoku uyahamba ejikeleza ngoko ngoku ucinga uba lamhlohle uyakuthini ukuba umelwe kuba enyuke aye kuba athi abakho abantwana bakho baqhuba kakubi kakhulu ndiyakuxelela laa mfana wakho yena uyindlavini ungona ukujikeleza esithubeni andizange ndimbone umfolo olo hlobo ow yazi into ayenzayo nalaa ntombi yakho owo andazi into onokuyenza ngayo ke uyazi intoni ikhangeleka ngathi iziqabe yonke njengala mantombazana phaa ngaphesha yamafilisti emhlekazi ifuna ukwenza njengokuba isenza intombi yam ewe intombi yakho yiloo nto umoya oyingcwele amele ukuyithetha ngebandla namhlanje akumangalisi ukuba sibe sinakuba namvuselelo yabona ngoku yinyaniso leyo uthini ngonyana wakho yinto enye yintoni ke uyazi into obuhlala uyithetha ukuba ezo gusha zimele ukwalusa zidle apha koku uya kudla kwegusha kulapha phezulu ewe uyazi uba wenze ntoni uziqhube wehla nazo waya kulaa mfula ukhula wazithabatha nje wazisa apho wazishiya apho kulaa ngxiba waziyeka zangqenqa jikelele kulaa mfula ukhula zidla imingcino yodala kwaye zilusizana zinako nokuphuma apho ngoobhishophu abo abalungiseleli abawakhanyelayo amandla ako ke ndikuxelela inyaniso andizange ndilibona iqhelele indlalo legusha eziphakuphaka ebomini bam akayithandi loo nto hayi kwaye uyazi ukuba intoni eza nkomo zilapha phezulu uyazi ubaxelele ukuba bazondle ngalalusini phaya phezulu uyazi uze zityebe ewe uyazi uba uzinike ntoni na hayi oluyakhula ludala ewe uzenze ukuba zijoyine imibutho nayo yonke into awuzange uyibona into njalo ebomini bakho awuzange ukubone okunjalo ebomini bakho uyazi into ayenzayo uhamba phaya phandle etshaya isaga esikhulu esifuye emva unenkosikazi yakhe ekunye naye inxibe ebhlukhwe ezimfutshane kanye njengoba isenza amafilisti phaya phandle ewe lolo hlobo lomyalezo umoya oyingcwele amelwe ulisa malunga nebandla namhlanje ngoku cinga ntoni ngaloo nto kwenziwa onyana oko yintoni yena awayenzayo wasimisela kwangenxa engaphambili ekwenziweni onyana wasinika umoya oyingcwele kodwa yima umzuzwana ukwenziwa onyana yiloo nto esithetha ngayo ukwenziwa onyana e uyazi uba wenza ntoni ubhishophu weza ngenye imini wasixelela wayenenkonzi incinane yempiliso phaya emazantsi waze wafika ubhishophu umfothile kweza mzalwana apho ethandazela abagulayo waze wathi pheza ukwenza loo nto o ewe tata ubhishophu ndizawuyenza loo nto musa ukusebenzisana nalaa nto oo hayi hayi tata ubhishophu ngokuqinisekileyo ndingekhe ndaze ke mna ndafika ndamxela inyaniso ephuma elizwini lakho yabona yiole ndimfundela imithetho yakho kanye kanye amele ukukuyenza kwaye akaliphulaphuli wathi ow loo nto yayiyesinye isigaba sexesha omnye unyana wexesha elelinye loo nto ayithethi nam nantso ke oko ngoku oko yinyaniso sihlobo ngoku awuboni ukuba liphosephina ibandla ukubekwa kwalo kutheni singenamvuselelo nje utheni singenazo izinto ziqhubeka yilele apho ke uyoshua wathi gadi ndikufuna ukuba kanye apha kule ndawo ukubekwa kwakho ngokweplani indawo yakho ilapha kanye apha ngena apha gadi uhlale apha benjamin yihla uye ngapha kanye wena ke ngoku nina nonke emideni yamafilisti waze uyoshua wabuya naba bonke bengaphesheya kumafilisti benemivuyo yokunqwala emikhulu bexhentsa njengolo hlobo babe bonke abafazi beziqabile bexhentsa bejikeleza benethuba elimnandi waze uyoshua ukrwempa intloko yakhe wathi ngoku yintoni ngoku yiloo nto kanye eyenzekayo asingabo bonke makubulelwe kuthixo asingabo bonke kodwa ngabaninzi kakhulu kulungile ngoku yintoni eyenzekayo ngoko nantso ke into eyenzekayo awucingi ukuba laa ndoda umoya oyingcwele uba nentloni phambi kobawo xa kumele ukuba athethe loo nto ow be ndamxelela kodwa akavumanga ukuyimamela ndamxelela loo nto ndathi makayifunde apho encwadini ndandinomlungiselelo omncinane owezayo wambonisa ukuba uyesu kristu sekwanguye izolo namhla nangonaphakade waye uyazi intoni wavumela omnye wabaluzi beebhokhwe ukuba eze ngapha amxelele ukuba loo nto yayiyesinye isigaba sexesha yabona waze wanuka kakubi kakhulu akufika ngapho livumba lebhokhwe uyazi isaka nezinye uyazi njalo njalo nuka kakubi akufika ngaphesha yapho yabona kodwa ndiyakuxelela la maluzi webhokhwe aba nemixhaka emininzi ejinga kuye kuba ndiyakuxelela uba ungalibhala igama lakhe ephepheni ungathatha inkcazo ngobomi bakhe emfihlweni ingathatha siqingatha sephephe elikhulu ukwenza nje isidanga sakhe emhlekazi bamthanda kakhulu ngapha elizweni kodwa ndiyakuxelela akakwazi ke kona ukondla izimvu nantso nje into akafuni nje ukundiphulaphula utho umoya oyingcwele ndizamile ukumxela ukuba wena nguweizolo namhlanje ngonaphakade kodwa yena akafuni nje ukuyenza loo nto elona gwala likhulu ndakhe ndalibona ebomini bam ewe waye ibandla limenze umveleli jikelele ubishop njalo njalo bonke abantu bayamphulaphula ukuze ke uyazi intoni bathatha abo banento endala phaa ezantsi abayibiza ngokuba ngumabona kude uvulela intwana nendala lolo hlobo baze abafazi beze baqhubele phambili zonke iintlobo zonxiba ungagqibekanga kwaye uyazi ezininzi zeentombi zakho ziyanxa ongokuqinisekileyo akunjalo athi ewe injalo ewe ziyayenza loo nto abanye babo balilela imvuselelo bawo abanye babo bayifuna ngenene abanye babo bahamba emgceni ngenene abanye babo bemikanye ngokwenyaniso kwela lizwe kangangoko benokuba nako abanye andiyazi into mandiyenze bakudelele ngaphandle uyazi into abayenza abanye babo bahlekisa ngawo besithi baligquba lamageza ke loo nto indenza ndizive buhlungu kakhulu kodwa ngoku masiwutshintshe umfanekiso ngoku ubawo unyana wakhe uyinkwenkwe elungileyo uyise wayo njalo njalo ungumhlohli umoya oyingcwele ukweliphi icala umoya oyingcwele uthe ndizakuhamba umhlohli utshilo umntwana uthe ndiyakuhamba kunye nawe ndiyakuhamba kunye nawe oyindulu siphakeme ngokoyikekayo unyana ndiyakuhamba kunye nawe ndithembele kuwe uba ndiyaqala ukudinwa uya kusinyusa siphakamise isandla sam andibahambe kodwa kho ingonyama phaya phezulu endulini akunamsebenzi okoko nje ukho akwenzi nomncinane umahluko ndihamba kunye nawe ukho inkathazo phaya phezulu ngamadwala amtyibilizi andikhathali okoko nje usibambile isandla sam ndiyakuhamba kunye nawe ndiyakuhamba kunye nawe ow uyazi intoni utata wakho wayedla ngokuyenza loo nto yabona yinto elungileyo leyo eyomhlekazi ufike encotsheni yenduli phaya ow uthe uyazi intoni bawo unyana wakho ufana neceba lesikhuni somthi ugqibelele kanye njengawe lonke ilizwi oluthethayo uthi amen kulo ndimenze watyhila ngapha ebhayibhileni ngenye imini yaze yathi uyesu kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade uyazi into wayithethayo wakhwaza waxhoma izandla zakhe emoyeni wathi halleluya amen ow kwaye uyazi ithe apha elizwini lakho uyazi apho wena uthe imisebenzi lo okholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye ewe ndiyakhumbula ndimbhala loo nto unyana wam ewe ndiyakhumbula ndibhala loo nto ow uthe akuyibona loo nto wakhwaza nje waxhuma inyuka isithe khwaza haleluya nkosi thatha konke ihlabathi lisuke kum ndenze ndibe njengalo ewe umhlekazi nazo zonke ezi zinto uzenzile ow uba ukuthethile oko ndiyavuya ngenxa yaloo nyana unyana olungileyo lowo ulungile mphose iliso iminyaka na embalwa ubone indlela aqhuba ngayo nendlela aqhubela phambili ngayo emva komzuzwana neminyaka idlule uqhuba njani ow bethu ukhula ngakumbi elubabalweni ow bethu unje uhlasela amatyholo ndiyakuxelela unyanisekile ngoba uthabatha izo zimvu unako uzikhathalela kanye kanye njengokuba usenza akangeke azinike ingxayo lwandle akangeke azinike ukhula xa zithe zeza sithi sifuna ukujoyina ibandla uthi vala umlomo andiswelanga loo nto hayi mhlekazi nantsi into eniyiswele yona guqukani ibhaptizwe ngabanye egameni kayesu kristu ukuze nixolwe izono niyakwamkela isiphoso omoya oyingcwele emhlekazi nantso awayithethayo ow uthetha loo nto ngenene emhlekazi uyayithetha ngokuqinisekileyo lungile yiloo ndlela kanye endayibhala ngayo yiloo ndlela kanye alithethe ngayo ewe mhlekazi elinye lalo lithe lindani kwisixeko uyerusalem nide nembhathiso yamandla avela enyangweni ukusukela ekubeni umoya oyingcwele uthe wehla phezu kwenu nibe ngamangqina amayerusalem ejudeya nasesamariya kusenasekupheleni kwehlabathi uthi akufunda oko wakhwaza haleluya nantso into niyisweleyo uyazi intoni ayenzayo uyehla nje apho bade balufumane phelele apho ahlale kunye nabo kwaye uba bayaqala ukuqambisana uthi wow 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 yimani umzuzu nje yindlela ezikhuba ngayo ibhokwe leyo hayi zimvu yabona ow ngamanye amaxesha ziba bukhathazeka nguye kodwa ukuba uzimbambazela emqolo kancinane athi yimani umzuzu nje lungile uyazi ngenene indlela yokulawula izimvu eyo mhlekazi ndiyakuxelela uyazi intoni ndibone ubhishophu omkhulu sibantu banemxelela ukuba akanakuza kule dolophu azoqhuba inkonzo kodwa uyazi ndibeba umkhokela ndathi yiya nakanjani na yabona wabiza abuyela amakhasethi kwaye ungakhe waye kaphume siyile nangoko awelela ngaphesheya kwezidolophu lapho wathi ke asiyi kuxhasa kwaye uyazi utyholo wehla waye apho wathi ndiyakufundisa andikumvumela angene kulaa dolophu ndathi awunakuyenza loo nto uba ndimxelela uba aye uyakuya ndiyakufundisa angaya hayi ndiza kumxelela ndizakuhlanditi ngoku zonke izithunywa zam hlanganisani nonke andifuni ngolo hlobo lwakudala lokuyibaxa luphaya ezantsi konke kwakwempiliso engcwele indala nalaa nto yomoya engcwele wakudala loo nto yadlula kudala kunye nabaphostile kwiminyaka eyadlulayo niyazi uba loo nto ayilunganga phaya kudala ezama ubanika ukhulu oludala nayo yonke into lolo hlobo ba kodwa uyazi intoni uye wehla waye apho nakanjani na wehla waye kanye apho waqalisa ukuphosa elusini ukusuka kwaye uyazi intoni ezo zivuza qalisa kudla ziyatyeba kangangoko zinoba nako umhlekazi ngeli thuba nempiliso nenkonzo ne uyazi abanye babafo baselula baqala ubabondeka uba banemfumba elusini nesikhotha esifana lolusini uyazi wabenze ntoni na ibilungeka ngokuba babaleke baya kumamelwane bathi thothani le thothani le bantwana basekulayo zilungiseleleni umhlekazi njengale ilapha nantsi apho ikhoyo nantsi apho ikhoyo yabona ubukanje no ingabanye ndibhaphiswe egameni likayesu yabona ngiyawufumana umoya engcwele walo uthandawo makeza makeza abazokufumana into eyathethwa ibhayibhile yabona kwaye benethuba elimnandi nje phaya ezantsi o kunyana wam lowo inkwenkwe yam ulungile ucinga abaukhule ngokwaneleyo ngokuqinisekileyo kunjalo watsho umoya oyingcwele ndimnike uvavanya mfo ndimlinge ngale ndlela ndamzama ngaleya indlela ndimjule emva wagula ndambeka phantsi ndamgusha ndamyeka umtyholo enze yonke into obuya nokuyenza wabuya wabuyela kanye apha phezulu kwakhona wabuya isekwangulowa yabona wavuka kwakhona ndamenza wagula ndenza oku ndamjula isibhedlele ndamthabatha ndamkhupha apho ndenza oku ndenza okuya ndajika inkosikazi yakhe imchase ndajika abamelwane bakhe bamchase ndajika yonke into loo nto ayenzanga nomncinane mahluko wathi noba uyandibulala ndisaya kumthemba ndibulele usapho lwakhe ndithabathe oku ndenze oku ndenza oku ndenza oku ndenza okuya nokunye nangoko wema ngokugqibeleleyo noba uyandibulala ndisaya kumthemba ungowam
oh
kulungile ndiyakholwa ukuba sibele ukuba simbizele kwindawo ethile kwindawo encinane ethile ekhethekileyo sibe netheko lokwenza unyana ngoku xa uyise kwitestamente endala eqonda ukuba loo nyana wayefikelele ebudaleni wayendiliseke ukuze afikelele ekwenziweni unyana ekwenziweni bazalwa bengabantwana kodwa xa bengenonyana ngoko nangoko kodwa bayiyona ntoni nayenye ngaphandle kokuba ngabantwana nje unyana nje oqhelekileyo bade babe bakhulile babonise ukuba bayintoni na ngoko umbizela ngaphandle ngoko ngoku naku ke bandla senilungele ngoku sekumsemva kwexesha kancinane wonke umntu makalume umnwe wakhe sikulani umphefumlo wenu intliziyo yenu yomelele okomzuzwana nje yabona ngoku sekubeka ngendawo ibandla ngoku xa ibandla lithe lafika endaweni uthi Manase wena ungowangapha Ephraim wena ngapha aze amthabathe amkhuphele kwindawo ethile nguyise wenza oko aze ambekwe kwindawo ephakamileyo ngolu hlobo aze abe netheko baze bonke badibane aze athi ndifuna wonke umntu azi ukuba lo ngumntwana wam ndiyambanga unyana wam waye ndifuna wonke umntu azi ukusukela ngoku ukuba igama lakhe ndiyamnxiba ingubo ekhethekileyo waye ndifuna ukuba nazi uba igama lakhe lilunge kwitshekhi nayiphina njengegama lam ungumntwana wam ndimenza unyana ndimbangela kusapho lwam nangona ebe ngunyana wam ukusukela ekuzalweni ukusukela ekwamkeleni kwakhe umoya oyingcwele ube soloko engunyana wam kodwa ngoku ndiza kumbeka ngokwendawo yakhe egunyeni akugxothileyo kugxothiwe akuqeshayo kuqeshiwe waye inene inene ndithi kuni uba uthe kulo mthi uba uthe kule ntaba suka ungathandabuza entliziyweni yakho koko ukholo ukuba oko kuthethileyo kuyakwenzeka uyakwamkela oko kuthethileyo yabona nantso ke nantso ke yabona ungunyana wam bangapha abaziyo ukuba ukwenziwa unyana ukuba babembanga unyana emva kokuba izibonakalisile ukuba wonke umntu wakhe wayifunda ibhayibhile ukubekwa kwenyana ngoku uthixo wenza kwaloo nto inye kunyana wakhe xa wamthabathayo uyesu wamsa phezu kwintaba yotshintsho wathabatha upetrosi uyakobo noyohane wabenyusa bangamangqina amathathu asemhlabeni lawo kwakukho uyesu umoses noeliya nothixo phaya phezu kwentaba bemapho phezu kwentaba waye into yokuqala uyazi akhangela waze uyesu wangcwaliswa phambi kwabo ngaba kunjalo angapha abaziyo ukuba sisibhalo eso wenza ntoni yena wamnxibisa ingubo yokungonakali waze wathi iingubo zakhe zakhanya njengelanga ngaba kunjalo yaze ilifu labagubungela upetros noyohane nabanye bawuwa ngobuso babo bakhangela nako kumi umoses noeliya bethetha naye waye umoses wayese wafayo wangcwatywa kwingcwaba elingaphawulwanga isithuba seminyaka engamakhulu asibhozo waye noeliya wayekhwele kunqwelo ukuya ezulwini kumakhulu amahlanu eminyaka angaphambi koko o kodwa babeselapho babelapho bethetha naye yabona wayemthabathe uYesu wamnyuza waya kubabona uyabona ukuba kwakumalungana ntoni na yabona apho ambonise ezi zinto baze bathetha naye banengxoxo kunye naye waze kwathi nje ukuba upetros akhangele phaa emva kwakhona nokuzukiswa kukayesu sekumtyile babona uyesu yedwa laze izwi laphuma efini lathi lo ngunyana wam oyintanda mveni yena igama lakhe lilunge kanye njengelam ngoku mveni yena nantso ke ukwenziwa unyana okanye oonyana ababekwe ngendawo ngoku nako apho uthixo azama ukuba ibandla lakwamoya lencwadi yamaefeso libe khona yabona ingaba neyiqonda sinele ukuba sivale ngenxa yba kusemva kwexesha kakhulu yabona abantwana bayozela waye ndifuna ukuhla apha ndiye kulo mqolo ulapha kanye kodwa anakuyenza loo nto ukuya kumqolo weshumi elinesithathu yabona indawo yokugqibela natywinwa ngaye umoya oyingcwele wedinga sizawuyifumana ngecawe loo nto yabona khangela ngoku njani intoni esiyifakayo thina nendlela esithi sigcinwe ngayo yile nto kodwa ngoku ubeka ngendawo wenziwa njani uzalwa okokuqala uzalwa ebukomkanini ngomoya oyingcwele angapha oyaziyo loo nto lungile ngokulandelayo umiselwa ngenxa engaphambili entweni ukwenziwa unyana yintoni leyo umiselwa ngenxa engaphambili ekubekweni ngendawo ow dade scott ndiyakholwa ukuba nguye lo uhleli apha asinguwe lo uphaya phezulu ekhaya namhlanje kukho imfundiso ejikelezayo kwindawo ethile ehlabathini kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi ndake ndayiva kaninzi yokuba uyesu ulapha emhlabeni ejikeleza eze emzimbeni uyangena kwenze oku oki obo umoya oyingcwele wakhe ulapha waye yena uzama ukubeka ngendawo ibandla lakhe uze angenze ibandla lakhe ulungelelwano alibeke kwilizwe ledinga koko abanakungena ukuze zonke iintshaba zigxothelwe ngaphandle umanasi akanawuthabatha umhlaba wakhe anabanankonzo yempiliso xa isiqingatha si xa ndakuphuma phaya ndaya kushumayela ubhaptizo egameni likayesu kristu baze abazalwana bobutrinithi bathi o unguyesu yedwa wamdala kwaye nakuhla ndiye ngapha ndibe nempiliso engcwele xa isiqingatha sabo sisithi uphiliswa okungcwele kulungile kwaye abaninzi babo bayevuyela imangaliso yenkosi bathi ulungile ndiyakholwa kumzana ubranham umprofethi kodwa mandiuxelele into okoko umoya uphezu kwakhe abe ecalula usisitaka senkosi kodwa imfundiso yakhe ibolile ayilunganga ngubani wakhe weva ngombolo onjalo kuphakathi kokuba ibeyekathixo okanye ingabiyekathixo lungile uphakathi kokuba ibeyekathixo yonke okanye akho ndawo iyekathixo kuyo naso indlela ekuyiyo kodwa uyakuthini uba nako umanasi akafuni ukugcina umhlaba wakhe uefrayim akafuni ukugcina umhlaba wakhe ugada akafuni ukugcina umhlaba wakhe ubhenjamin akafuni ukugcina umhlaba wakhe bonke babaleka apha phandle kunye namafilisi babe bexubene bonke siza kubekwa njani ngeendawo zethu kodwa sizelwe ngomoya oyingcwele sonke ngabanye ngaba njalo sizalelwe ntoni ke imiselwe ngenxa engaphambili ukuze emva kokuba sizelwe simiselwe ngenxa engaphambili ekwenziweni onyana ukuba sibekwe ngendawo emzimbeni kakristu uyabona ukuba ndithetha ukuthini na yintoni umzimba kakristu abanye ngabapostile abanye ngabaprofeti abanye ngabafundisi abanye ngabavangele abanye ngabapostile ngaba kunjalo sibizelwe apho abanye banezipozo elwimi ukucaciswa kwelwimi ubulumko ulwazi imimangaliso imisebenzi yamandla zonke izinto zahlukeneyo zezipho ke ngoku benze ntoni basebenzile ngokuncinane yintoni ayenza nje iqhubeke ngokulula njengantoni nanje omnye uyaphakama othethe ngelwimi omnye ahambele phambili ethetha yinto enye umshumayeleyo besashumayela bizela ngaphambili aze umntu okuthile aphakama athethe ngelwimi ukuze haleluya usuku okuthixo ukuba umshumayeli kwenzekile baqhubele phambili nomyalezo wakhe ethanjisiwe baze abantu bathi ungumkrekto omdala yabona kungenxa yoba bafundiswanga ibhayibhile yathi umoya wabaprofethi uyabalulamela abaprofethi uthixo akangowesiphithiphithi xa ndimile apha umlungisela apha phantsi kwentambiso kathixo akunamsebenzi noba ufuna ukuthetha ngelwimi kangakanani na kufuneka uthule ade uthixo agqibe apha ukuze uba uthetha ngelwimi ayinaba ukuphinda nje isibhalo kuba uthixo wathi musani ukusebenzisa imilembelele ngeyanto kodwa ngumyalezo othe ngqoya kumntu othile ngibuze ngaxesha lithile ubeke omnye wakho kwindawo enye apho umoya ongcwele wakhe phantsi kocalo waxela umntu waphindaphinda isibhalo esiphinda kwakhona wabaxelela into eyengundonakele kubo nento abathe bayenza nento amele kukuyenza okanye into emele ukwehla okanye into elolo hlobo ngaba kunjalo kunjalo kuthetha ngelwimi nokucacisa ukuba kukho umntu ebandleni othetha ngelwimi aze omnye acacise oko mayithethe oku makaphakame umzalwa uneville athethe ngelwimi aze lo mzalwana ulapha anike ingcaciso athi xela le ndoda ukuba izolo ibiye yaphuma yenza into ethile engalunganga ebingamele ukuyenza ngoku ugqirha uyixele izolo ukuba inomhlaza hamba uye kulungisa loo nto obuyele apha ulungisane nothixo loo ndoda ithi ngenene inyaniso leyo ngoko uthixo unani kodwa siya kuyenza njani ngale ndlela yabona kukuthi nje nanjani na akukho kubekwa ngendawo konke ngoko loo nto yabona amaefesi azama yabona bayayiphosa loo nto yabona indlela abayiphosa ngayo simiselwe ngenxa engaphambili ekwenziweni onyana ngoku bangapho bayiqonda into endithetha yona phakamisa isandla sakho ukwenziwa unyana sizelelwe kumoya kathixo ngokuqinisekileyo sawamkela ngoyingcwele sakhwaza apha bawo haleluya uzuko kuthixo injalo loo nto singabantwana kodwa akho ndawo sinokuya kuyo asinakuwabetha amafilisti khangela kubilly graham emiphaa ngaphesheya nalaa muhammed esithi iqondakalise le nto khangela kuthekho emiphaa ezantsi phesheya abe laa mntu ungakholwayo ubukho bukathixo laa mntu webandla likakristu ebambana izandla nomntu ongakholwayo ubukho bukathixo phaya phandle emele ukuba ngumkristu abambane izandla nomtyholo ongujoe lewis umcingi ngokukhululekileyo wade waqalekisa nothixo wathi akuzange kubekho nto injengothixo nakanjani indawo yokuqala nezinto ezinjalo ebandleni bezibiza ngokuba libandla likakristu bebambana izandla naye baze bathawathe icala ngokuchaseni nomzana ujack coe siyakuthini ukuba nento esiyenzayo abe ababamoya abaninzi babo bemchasile ngeli thuba nomshumayeli buqu kwilizwe lethu amele kumajongane naye athi thixo hlisa amandla akho yabona nantso ke apho ingenakho kubekwa ngendawo khona uefraim akavumi ukuhlala omnye wabo uwelela apha sifumana umanase ewelela ngapha athi howu bethu inkosi ndinike intsima entle engqolowa naw ke kuza omnye ngapha ugadi athi ke ngoku ima umzuzu ndimele ukuba ndivelise irhasi kodwa ndiza kufumana ingqolowa nam halleluya yabona awunayo kwanto uyokwenza nengqolowa fumana irhasi irhasi esabelo sakho ukuba uyivelise awumele ukuba ngumalusi wegusha ngeli thuba umele ukuba ngumalusi wenkomo uthixo ufuna ukulibeka ngendawo ibandla kodwa wonke umntu kubo ufuna ukwenza kwainto enye halleluya waye unakubaxela nento ngaloo nto hayi hayi basenalaa mvelo yebhokwe me yabona awunakubaxelela kunjalo ngoba isiyonyaniso leyo waye unakulibeka ngendawo ibandla yabona ibandla limele kukuba limiselwe ngenxa ingaphambili ekwenziweni abantwana xa indoda uthixo angayithatha indoda ayenze unyana kuye usapho ayinike into ethile ngoko kuqala zama oko ubone ukuba akulunganga na ibhayibhile ithe ucikideni umoya le ndoda izama ukubanga into ethile icikideni ubone ukuba inyanisile na ukuba inyanisile hamba kunye nayo ngoko uthi inkosi sithumele into ethile yenye hlala uhambela phambili yabona hlala nje uhambela phambili ade lo mfo athabathe indawo yakhe ngoko uya kulubona ibandla likathixo liqala ukufumana indawo yalo ngoko kulapho amafilisti ayakuthi abuye umvako khona iibhulukwe ezifutshane ziya kusuka iinwele ziya kukhula zihle ubuso buhlanjwe imidiza iyakulahleka kunjalo xa ibandla liqala ukungena kwindawo yalo yamandla xa sinohananiye nosafira nabambalwa babo ebemhlekazi uyakubona xa ela bandla lingcwele limimnye emandleni akhe libekwe ngokwendawo yalo njengoonyana bakathixo lenziwe oonyana usapho lukathixo ibandla linamandla limi apho kuzuko lwalo o nantso into abuyela yona uyabona ukuba side kangana naemgcini bazalwana aninako nokudibana nangesibhalo kwaye nawuphina umntu ongenakulubona ubhaptizo lwamanzi ebhayibhileni egameni likayesu kristu uphakathi kokuba uyifama okanye ukho ndonake nokwasengqondweni injalo loo nto kwaye nako apho ukhoyo umntu omkhulu ndiyakuxelela nawuphina umntu oyakundisela nasiphina isibhalo apho kwakhe kwakho umntu owabhaptizwa nangaliphina elinye igama ngaphandle kwegama likayesu kristu kwibandla elitsha okanye uba wabhaptizwa nangaliphina olunye uhlobo wanyanzeleka uba aphinde wabhaptizwa kwakhona egameni likayesu kristu ukuze afumane umoya oyingcwele yiza undibonise ayikho into enjalo akukho myalelo unjalo ngelithuba uYesu wathi ngapha hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke intlangano babhaptize egameni loyisenyana nomoya oyingcwele. Uyisenyana kwanomoya oyingcwele akhona linye eligama kwezo zinto akhona nye kuzo. UPetros wajika kanye kwiintsuku ezilishumi emva koko wathi gugukani bhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono nakuyo yonke indawo ebhayibhileni ukuze apha kube kwakho abathile ababebhaptizwe phaa ezantsi ngendlela ethile nguYohane bebhaptizelwe nje enguqukweni. UPawulos wathi nimele ukuba nibhaptizwe kwakhona, nimele ukuza kwakhona. Oko kodwa sibhaptizwa indoda enkulu engcwele uYohane uyobhaptiza uYesu. Kulungile, yivangeli le. Lo ngumoya kaThixo oze ukuze utyhile kum. Ndingumpostile wenkosi kwaye uba ingelosi evela ezulwini ithe yafika yashumayela into eyenye. Mandiyifunde loo nto ibhayibhile ithe ukuba inge uPawulos wathi ukuba ingelosi evela ezulwini ithethe nantoni nayenye. Ubhishophu omkhulu ukuphapha umveleli nokuba yintoni na uba ushumayela nayiphi na into enye ngaphandle kwale bendiyishumayela kuni makaqalekiswe. Akukho asinasiko linjengelo. Hayi mhlekazi, uthi nje uthi akukho nto injalo. Wena thina ukuze yabone kutheni kwa abantu bangayiboni nje loo nto, kutheni kwa abantu bangabi nako ukukholwa? Yabona kukho mntu oyichanileyo apho thina ukumiselwa ngenxa engaphambili ngokuchanekileyo. Uba konke andinikileyo uba kuya kuza yintoni? Kuya kuza kum. Konke andinike kona ubawo kuya kuza kum. Yintoni ndonakele kum uba ndizame ukufumanisa into apha? Yiyo le, kulungile. Mandifunde nje le vesi ukuze ke ndinixelele oko uPawulos izinto ezi. Ngalo myalezo omnye bendiwushumayela izolo, nantsi into wayithetha uPawulos ngokumiselwa ngenxa engaphambili, ngobhaptizo lwamanzi egameni kaYesu, ubhaptizo lomoya oyingcwele, ubekwa ebandleni, njalo njalo. Nantsi into wayithethayo. Ndimangalisiwe, exelele amaGalati ukuba niphambi ke kamsinya kangaka kulowo wanibizayo kobabalo lukaKristu. Ndinentloni kakhulu nini ngamanye amazwi uba nivumele umntu othile angena nijije nimke kuloo nto niye kwiindaba ezilungileyo ezizimbi ezingezizo nokwaziso ezinye. Ngoko kho abathile abanikhathazayo abathandayo ukuzigwetha iindaba ezilungileyo zikaKristu, ukuzigwetha iindaba ezilungileyo zikaKristu. Kodwa khangela, ngoku ukhumbula yayingupawulos owanyanzela wonke umntu wayengazange abhaptizwe egameni kayesu kristu ukuba eze abhaptizwe kwakhona egameni kayesu kristu. Angaphaziyo loo nto ukuba inyani, angaphaziyo ukuba yayingupawulos wathi ezifihlelo zazifihlwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi zazizatyilwa kuye ngenxa yokuba sasimiselwe ngenxa engaphambili ukuba ngonyana ukuze siye kwenziwe nonyana. Yayingupawulos ke nokuba sisuke thina aba nokuba sisuke isithunywa sasezulwini sanishumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamnye nezo sanishumayezayo, masisingelwe phantsi. Musanje ukuthi andivumelani nawe mnumzana, makaqalekiswe nje. Akhe ndiyifunde le vesi ilandelayo.
If any man preach any other gospel unto you than that,
ngoba bese sithile ngiyaphinda ndithi nangoku ukuba ubani unishumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamnye nezona zamkelayo makasingelwe phantsi. Injalo loo nto. Ngoku umzalwana dade, ukuba yayinguthixo ngenye imini kwaye ndithetha oku ngethemba lokuba kho ngokungabi nantlonipho owandithathayo ukuba ndiye kubona oko kuncinane, ngoku ndiba nomdla kakhulu. Andiqondi uba kunomdla kakhulu, ndiyasikeleleka ekushumayeleni. Ndilahlekwa ingqondo ndinigcine apha nide ndiyazi ukuba niyozela ndidiniwe. Kodwa ondi ukuba uba unokwazi nje indlela endifuna ngayo ukuba nibe phaya ngaphesheya. Kwaye xa ngathuba lithile ndiyakuthetha oku kwakhona. Xanda ngethuba wathi ndathi kuyakwenzeka, wathi ungathanda ukubona isiphelo soku, ndaze ndakhangela emva ndazibona ndingenqi apho ebhedini. Ngokuqinisekileyo nindaze ithuba elide kakhulu ukuze nazi oko ndinixela kona kwinyaniso. Ndifuna unibuza into njengoba uSamuel watshoyo phambi koba bathambise uSawule, ngakhe ndandixela into egameni lenkosi ngeyiyo inyani? Ngaba kunjalo? Ndahlala inyaniso njalo. Ingaba ndakhe ndanqiba imali kuni nantoni na elolo hlobo? Hayi, yabona andizange. Ingaba ndakhe ndazama nantoni na engekuko ukuzama ngokona kungcono kwam ukunikhokelela kuKristu ngokuchanekileyo? Ngoku bafuna ukuthi ndingumntu ofunda ingqondo, yazi, umntu osebenza ngokubona ngokunzulu ngezimvo. Agathi ezinto zimelwe kuvela. IBhayibhile ithi eziyakubakho. Njengokuba uAmbrose noJohannes bamxhasayo uMoses, benza phansi into enye naleyo wayenzayo uMoses de kwafikelela kumboniso wamandla. Injalo loo nto. Kodwa khumbula uAmbrose noJohannes babengakwazi ukuphilisa. Babengakwazi ukuphilisa. Babenako ukuzisa izibetho kodwa bangabi nako zisusa, yabona?
All right.
Kulungile. Ngoku nguThixo ongumphilisi. Ilizwi likaThixo lihleli inyaniso. Ndizame ukunyaniseka kuni, ndizame ukunixelela inyaniso. Ndizamile isithuba esimalunga namashumi amathathu eminyaka ndiye ndiyemka kule pulpit ndisihla ndinyuka isithuba samashumi amathathu ananye eminyaka wayengaminithile ndingangemka ndiye kuqaqaulini ndisecaleni kwale pulpit wakho inkosikazi intombi utata abazalwana bonke bangcwatywa ngamnye aphaya kwezihlobo ezithandekayo ndazikhangela iibhoksi zabo zomngcwabo neentyatyambo zibekwa apha kwaye ndiyazi uba ngenye imini neyam iyakuba njalo ngokwayo ngoku yinyaniso leyo kodwa ngokunyanisekileyo ngokusuka entliziyweni yam yonke ndinixelela ngentliziyo yam yonke ndiyakholwa ndishumayele kuni ivangeli yenyaniso yenkosi uYesu Kristu ndiyakholwa ukuba ndimele ukubhaptizwa nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu namkele ubhaptizo lomoya oyingcwele kwaye naninina nisenza oko kuya kunizisela uvuyo ukholo ukusekade umsindo ukulunga ukuthobeka ubulali ukunyamezela ukholo kwaye ngenye imini into eyenzekayo kum ngaloo ntsasa andiyazi andikabi nakubana kuyithetha ukuba ndandilapha emzimbeni wam na ndabona umbono nje okanye ndandithatyathiwe ndasuswa apha ndasiwa ngaphaya andazi andinakutho inye into endiyaziyo kukuba ndandihleli ndikoyika ukufa laa ndawo incinane yolwamvila kodwa ndingoyiki uba uYesu akangezi azokundilanda ngoku ndandingoyiki loo nto kakade ndandingoyiki loo nto kodwa kuba ndohlangana nawe nje ube inkungu endala endanda emoyeni kodwa ndiyabona ngoku xa ndandibona abo bantu babe yinene
I'm wondering, is that what she seen before she left the earth when she was young in the hospital when I called her and she said, Billy, you have preached it, you've talked about it, but she said, you don't know what it is. She said, I have no more desire to say it.
Amen.
I wonder if that's what it is that godly, saintly old man of F.F. Bosworth who stood in this pulpit, who's preached with me around different parts of the world. Old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him. Godly, saintly old man. 2 hours before, well, about a week or two before he left, I went to him and there he laid back there, way nearly 90 years old. His little old arms reached out, his little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Uba kwakhe kwakho indoda eyayimele kuPentecoste yayingumpostile oyinene yayingu F.F. Bosworth engcwele enenyaniso ivangeli yenene yabona yayinguBosworth waye ndathi xa ndandibambe iingalo zakhe ndaze ndakhwaza bawo iinqwele zokulwa zakwaisrayeli nabamahashe azo wathi nyana hlala entsimini wathi thumela abanye babo bafo baselula kumasimi asemzini uba unakho ngaphambi kokuba ukuyibaxa okuninzi kufike phaya bathabathi abaloo vangeli inene unayo nyana wathi ulungiselo lwakho alukaqali eneneni kwinto oluya kuba yiyo wathi ungubrenam omtsha kraca wathi usemtshanyana ndathi mzalwana uBosworth ndinamashumi amane-anesibhozo obudala wathi awukaqalisi wathi musa kuvumela abashumayeli baselula bakwamoya bafike phaya phesheya nokuninzi kwemfeketho netyhefu nento enjalo baze bafumane abasemagunyeni nalo lonke lalizwe lixhasane nayo ngaphambi kokuba ufike phaya wathi qhubela phambili mzana uBranham hamba naloo vangeli unayo wathi ndiyakholwa ukuba ngumpostile okanye umprofethi wenkosi uThixo wethu ndamjonga ndamangela ezingalweni zam athi mzalwana uBosworth ndifuna ukukubuza umbuzo leliphi elona xesha lonwabo we ithuba lakho kuyo yonke iminyaka wakhe washumayela ngayo wathi kungoku kanye mzalwana uBranham ndathi uyazi uba uyafa wathi andinakufa ndathi kutheni uba uthi leli xesha owakhe unwaba ngalo oko umnyango omncinane wathi ndingene apha busoba mukhangele kulaa mnyango nangawuphina umzuzu loo ndamthandayo naloo ndamhlumayelelayo ndammela kuko konke oku ubomi bam uzawungena ngalaa mnyango esiza kum kwaye ndiyakuhamba naye ndamkhangela ndacinga ndandijonge ngendlela enye ebendinokujonga ngayo kuabraham uisaka okanye uyakobi ndambamba isandla ndathi mzalwana uposworth thina sobabini sikholwa kuthixo omnye sikholwa kwinto enye ngoba olukathixo ndiyakushumayela ude umphefumlo wokugqibela ushiye umzimba wam ndiyakuhlala ndinyanisekile kuthixo njengoko ndaziyo ukuba ndingahlala ngako andisayi kwenzelelela ngevangeli nakweliphina icala okanye indawo ndiyakuhlala ndinyanisekile kangangoko ndaziyo ukuba ndingahlala njani na mzalwana uposworth ndiyakuhlangana nawe kwilizwe elingcono apho ungasayi ukuba mncinci okanye ungasayi ukuba mdala kwakhona ube mtsha wathi uyakuba lapho mzalwana ubranham musa ukukhathazeka kwaye iyure yonke ngaphambi koko iyure ezimbini phambi kokuba afe malunga nenyanga ezimbini emva koko ndandicinga uba ufa ngoko inkosikazi yam yangena yambona wayehlala ixabise ngolona hlobo waze unkosikazi bosworth kwathi malunga neeyure ezimbini wayengqinqile elele buthongo wavuka wakhangela waze waxhuma ibhedini yakhe wathi mama ke andisakuboni isithuba seminyaka emininzi tata mzalwana ujim uba masibone wawungomnye wabantu endabagokulela enkosini edrolet eilon wayeselefe malunga namashumi amahlanu eminyaka yabona ewe wathi ungudade usibani bani ewe ndakukhokelela enkosini kwinkonzo yasewinnipeg ewe kuba nanku udade usibani bani andizange ndikubone ewe yabona weza enkosini kwindibano ethilethile kwaye isithuba seeyure ezimbini zilandelelana wabambana izandla nabo bakhokelela enkosini wahamba waphindela endaweni yakhe wangqengqa wajongisa amehlo akhe emacaleni kwaba kuphelile ingaba umzalwana uF F Bosworth wangena kwelo lizwe wathi uyesu wenza ukuba ndilibone ngobunye ubusuku ukuba kunjalo ulapho indoda esentsha ngokuhlwa nje uthixo awuphumze umphefumlo wakhe kwaye ndanga ndingaphila ngokunyaniseka kangako ukuze ndibe nokungena kwelo lizwe kwaye ndanga ndingasesona sinyanisekileyo isicaka sikakristu ndinentloni ngobomi bam ndinentloni ukuba ndonile phambi kwenu nimele ukuza kum nindixelele yabona ndizama ukuphila ngokunyanisekileyo kuyo yonke into uthixo athe wavumela ukuba ndiyenze ngobaba lolwakhe yabona yabona kodwa khangelani izihlobo ndinobutyala kuni bokuba ubanazi into ethile engalunganga ngobomi bam nize nizokundixelela kwaye khangela ndinobutyala kuni bokuma ndime apha ndishumayela ivangeli yenyaniso ndinobutyala kuni ngokuba ndilindele ukunibona nonke ngabanye ubuso benu ningamadoda asematsha nabafazi apha ngaphesha kwela khuselo kungumphefumlo omnye nje phakathi kwendawo okuyo ngoku nalapho ngoku injalo loo nto ikho kwaye wanga uthixo obabalo lonke uthixo wezulu kungengakuhlambela kodwa ngentlonipho utata ngaloo mini inkulu xa siya kube sisiziswa apha kwakhona sifumane imizimba yethu yasemhlabeni kwakhona ukuze sibe nokusela ukudla idiliya neziqhamo zomhlaba bayakwakha izindlu ukuze ungabikho mntu ngomnye uzihlalayo bayakutyala izidiliya kungabikho mntu ngomnye unokudla kuzo yabona indoda ityala izidiliya unyana wayo asithabathe aze unyana asithabathe nowakhe kodwa akunjalo kule meko uyawusityala ahlale apho yabona injalo loo nto siya kuba lapho ngonaphakade kwaye kwanga kwelo lizwe ndanga ndinganibona nonke ngabanye kwaye ndiyazi ukuba ndithetha apha ndibhekisa nakubalungiseleli bamatrinity kwaye mzalwana wam andikuthetheli ukuze ndivise uhlungu oku ndingumtrinity okwam ndiyakholwa kwitrinity iimpawu ezintathu zikathixo uyisenyana nomoya oyincwele kodwa hayi othixo abathathu yabona ndiyakholwa ukuba kukho izibonakalaliso ngokupheleleyo ndiyenza ngentliziyo yam yonke loo nto uyisenyana nomoya oyincwele kodwa zingabo othixo abathathu zezithathu nje izibona okanye zezezikhundla ezithathu zikathixo uthixo wakhe wahlala kubuyise ngaxesha lithile kubunyana kwaye ngoku ngumoya oyincwele isekwanguthixo omnye kwizikhundla ezithathu kwaye babene kwaye uyisenyana nomoya oyingcwele asililo igama likathixo elo uthixo unegama elinye kwaye igama lakhe nguyesu ibhayibhile ithe yonke imizalwana esezulwini ibizwe ngoyesu nemizalwana esemhlabeni ibizwa ngoyesu injalo loo nto ngoko uthixo wayenegama elinye igama lobuntu waye negama elingujehova jaira jehova rapha ezo yayizizihlonipho zakhe zobungcwele kodwa wayenegama elinye uyesu waye nguye lowo kwaye eneneni bazalwana bam Ubani vumelani nam, kumbulani ndindi, ndiyakuhlangana nani phaya ngaphesheya kanjani na. Yabona ndiyakubalapho kunye nani, uThixo andisikelele kwaye ndiyanithanda. Kwaye ndifuna ukuba ibandla likhumbule ngokusasa ngecawe siyakuthabathela apha kwaye ndiyakuzama kubani kanigcina ithuba elide kude kudlula intsimbi yesibini ukuze ndibe nenkonzo yasemva kwemini uba singaba noba nakho. Kwaye ukuba ndiqhube kakuhle njengoba ndenzile ngokuhlwanje licala leshumi. Niyandixolela zihlobo, asinaxesha elininzi lishiyekileyo zithandwa. Ndinibiza ngokuba zithandwa ngokuba nizizwa. Nizizithandwa zam. Niyazi ntoni? Mandi nasi sibhalo sifika. UPaulos wathi ndiyanikhweletela ibandla lakhe ngekhwele likaThixo ngokuba ndinendisile. Ngoko nizizwa, ifumaneka apho, yiyo leyo. Uba ndinendisile, ndinendisele uKristu njengentombi eseyintombi enyulu. Ngoku ukuba yayinyaniso leyo ngoko ngalaa mini, wathi bona abo bantu bathi kum, bathi uYesu uyakuza kuwe kwaye nguwe oyakusisa kuye thina intombi eseyintombi enyulu. Bagwetywe ngokwelizwi olishumayelayo kubo. Kwaye khangela, ukuba ndishumayela kuni kanye loo nto uPaulos wayishumayelayo kwelakhe ibandla, ukuba iqela lakhe liyangena nelethu liyangena, ukuba sikwanaloo nto inye. Amen. Masithobe iintloko zethu ngoku ngeli thuba sithi uThixo andisikelele.